obusuku nokuva uJoyce ecula. Ingaba beniyazi ukuba okuya ngumangaliso ngokwawo, laa nto azanincinci ingacinga njani ngako konke okuya, kwaye ngabusuku ngabunye isenzele enye entsha. Indlela anokucinga ngayo konke okuya, okuya ngenene bubuchwepheshe. Inkosi, sikelele la mntwana. Ngoku, ngomso, ngecala leyesibini, kwikhaya lokungcwaba eCharlestown, Indiana. Owethu othandekayo, omkileyo udade, udade Colvin, simnika imbeko yokugqibela kuye. Kwikhaya lokungcwaba nasengcwabeni, ngomso emva kwemini, omnye othe waphila njengoko ninjalo ngobu busuku kwaye ugqithele ngaphaya kwekhuselo apho niya kuya khona ngelinye ixesha. Kwaye bonke abathanda ukuya kwinkonzo kutheni bamkelekile ukuze eneneni iyakuba luncedo olukhulu kusapho lakwaColvin ukwazi kwa umnquba apha apho bathe bonke baya ebandleni ixesha elide kunye nanjalo njalo. Iya, siyakuvuya ukuba nani ninyuke. Kwaye ndicinga umzalwane wethu othandekayo uMakeni, lowo owathi washumayela kumngcwabo womntakwethu iminyaka emininzi egqithileyo, uneyona ndawo yesingcwabo kwaye bendiceliwe ukuba ndize ndimncede kwiinkonzo zesingcwabo. Ngoku bendisemva kwexesha kancinci ngobu busuku, ndibe neentsimbi ezininzi emlilweni, andazi yeyiphi indlela yokuhamba. Kukho iminxeba emininzi kwaye oku kutyoboka neengozi nabantu betsala umnxeba besiza. Ke ndabe ndishiya iLouisville kwimizuzu embalwa egqithileyo ukuza emva apha ngokukhawuleza nokushiya iminxeba eliqela eqinanisa ngenene kwaye efanelwe yenziwe. Ndiyaqikelela nangoko ngobu busuku kwaye ngoku sithandazeleni njengoko siqhubeka. Kwaye ngale ntsasa andizange ndifike kwisiqendwana sam kwisahluko sesixhenxe sencwadi yamaHebhere. Kwaye ngelixa sityhila kuyo ngobu busuku, ndifuna ukwenza isibhengezo malunga nomhlangano kamzalwane Graham Snelling phezulu ententeni phezulu apha ekupheleni kweBrigham Avenue. Ukuba iNkosi ithandile, ndifuna ukubuya ngolwesithathu ebusuku kwaye phaya siyakubeka ubusuku obuthile okokuba siza kuya njengesigqeba ngale veki ngexesha elithile ukuya kutyelela umzalwane uGraham emhlanganweni. Kwaye yena uthi unesihlwele esihle kwaye uya kukuxabisa ukuza kwenu ukwenzela olu ncedo. Umzalwane uGraham Snelling, nabani wenu uyaya emhlanganweni okanye ofunayo? Bona nje usekupheleni kweBrigham Avenue phezulu apha, nabani angakuxelela apho ukhoyo? Kanye ekupheleni kwamabala okudlala intende ibekiwe, uyayixabisa intsebenziswano yenu. Ngokuba thina njengomnquba siyinqophisile intsebenziswano yethu kunye naye ikhulu lepesenti, ke sizama ukunceda. Ngoko msinyane siyehlela endaweni yeInkosi ithandile ukuya kwisahluko seshumelinanye samaHebhere kubusuku obumbalwa ukuba uThixo uthandile. Kwaye phaya ndicinga siza kuba nexesha elimnandi kananjalo. iNkosi sisikelele ngale ntsasa ngendlela emangalisayo, indlela ethe yona yaphokoza umoya wayo phezu kwethu. Kwaye ngoku ngobu busuku silindele yona ukuba iyenze kwakho kuzemva koko ebusuku ngolwesithathu nokuqhubeka. Kwaye ubusuku endibuphosayo, umzalwane uNeville uya kuba lapha ukuyichola ukuba andikho. Andizange ndazi into endiza kuyenza, ungaba lapha ngale yure kuze ngenye yure ubizwe California. Yabona, akwazi nje apho iNkosi iya kuthumela. Eso sisizathu kunzima kum ukwenza isikhokhelo nkqubo ndize ndithi siyakwenza nje nanje. Ndingaqalisa ukwenza into ethile, iNkosi indithumele ndaweni ithile ingenye. Yabona, ke asazi nje oko iyakwenza, kodwa ukuba iNkosi ithandile siyayitsho. Kwaye ndicinga siyalelwe okanye siyalelwe ukuba eBhayibhileni ukuba iNkosi ithandile siyakwenza ezinje nenje izinto. Ke ukuba akwenzeki senze umiselo maxesha e-CTC okanye sizalisekise umiselo maxesha, siziva ngokuba mhlawumbi iNkosi ibe ingafunanga ukuba yona yenzeke. Ngenye imini sasibanjezelwe umzalwane uRobertson kunye nomzalwane uWood kunye nam. Kwaye samanga kuthe sihleli phaya sijonge kwimephu sisihlela kanye ezantsi kwaye saqhuba amashumi amahlanu eemayile ngokuthe ngqo ukuya emva emantla kwakhona endleleni. Kwaye ndandihamba kwindlela ephakamileyo kusukela ndandineshumi elinesihlanu iminyaka ubudala. Ndaze namanga ingaba ndayenza njani, sasimi phaya sonke sobathathu sonke sasihambe ngendlela ephakamileyo sijonge kanye kwimap sigcine ku-130 sisiza ne-Illinois saza senza ukujika kancinci singaqaphelanga ukuba ilanga lalisemva kwethu endaweni yokuba ngaphambi kwethu sasisiya emantla endaweni yokuya emazantsi kanye into yokuqala oyaziyo sanqumla indlela ndathi lena asiyondlela ichanekileyo sajonga ezantsi phaya saze safumanisa sasingamashumi amahlanu emayile ukuphuma endleleni simke kanye ngqo ukuya emva emva koko xa sabuyela emva sasithetha ndathi niyayazi kutheni si inkosi ingabe isenze sagqitha ngale ndlela ukusinqanda ekubeni nengozi embi ezantsi apha ndaweni ithile ibinokwenza into ethile engenye siyayazi ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bayithandayo inkosi yiloo nto kuphela ekufuneka siyigcine engqondweni ngoku ngobu busuku siyaqalisa ngokukwenzela isifundwana esincinci kwaye ukuba ndicingi siya kufika ezantsi mhlawumbi siya kuyenza ngobu busuku esi sisahluko esikhulu semfundiso ekukhupheni isishumi ebandleni lona ngumxholo omkhulu nto leyo esinokuhlala kuyo iiveki neeveki kulaa nto inye
Abraham paid tithes to Melchizedek.
Indlela uAbraham wahlawula izishumi kuMelkizedeki nokokuba sibalulekile ingaba esi sipholisi moya sivisa kabuhlungu nabani na emva phaya ingaba ningathanda sicinye ukuba sivisa kabuhlungu nabani sivuthela ebusweni babo nasiphi isipholisi moya kuba kunjalo phakamisani nje izandla zenu kwaye okanye nje thumela omnye wabancedisi thumela umntu othile aye kumzalwane apha uya kunicimela kwaye ngahlobo luthile ndiyasicima nam sihle ndibashushu ndize ndibile emva koko into yokuqala oyaziyo ndisisitshoto ke ikuni ayisokuze indikhathaze mna nangayiphi indlela sifuna nina ndihlaliseke kakuhle ngoku asizukuzama ukuthabatha ixesha elininzi lenu kodwa nje siza kujonga ngqo elizwini kwaye ngaphambi kokwenza loo nto masithethe nombhali nje umzuzu ngoku bawo wasezulwini asazi yintoni ekuvimba kodwa into ekuphela kwayo esiyaziyo kwaye sinqononondisiwe ukuba izinto ezilungileyo zilele phambi kwethu kuba kubhaliwe iliso alikubonanga indlebe ayikuvanga ingathanga qatha nasezintliziyweni zabantu oko uThixo abagcinele kona abamthandayo yena Waye siyathandaza ukuba uya kuvula iifestile zezulu ngobu busuku kuvimba wakho uze usinike ilizwi lakho eliya kuba into efanelekileyo into yokwangeza ukholo lwethu njengamaKristu ize isenze sizinze ngakumbi ngakumbi kwivangeli kunokuba sasikuko xana sangenayo siphe oko bawo wanga umoya oyingcwele ungathabatha ilizwi likaThixo ulise lona kwintliziyo nganye njengoko sinesidingo egameni likaYesu siyathandaza unyana wakho othandekayo amen ngoku ngale ntsasa ekushiyeni umqolo wokugqibela ukwenzela isahluko sesithandathu ukuze sibe nakho ukuya ngqo kwesesixhenxe apho umanduleli wethu wangenayo uYesu wenziwa umbingeleli omkhulu osa ephakadeni ngokohlobo lukaMelkizedeki ngoku siza kufunda imiqolo emithathu yokuqala okanye imiqolo emibini yokuqala okanye imiqolo emithathu yokuqala gxebe yesahluko sesixhenxe ukuze sibe nokuqalisa kanye ngoko kuba lo Melkizedeke kumkani waseSalem mbingeleli kaThixo senyangweni owahlangana noAbraham ebuya ekubulaleni ookumkani waza wamsikelela awathi uAbraham wamabela nesishumi sezinto zonke naso isishumi sakho ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo kumkani wobulungisa kamva abe nangokumkani weSalem oko kukuthi kumkani woxolo engenayise engenanina engenamlibo wakuzalwa engenasiqalo engenaso nasiqalo samihla nasiphelo sabo kodwa enziwe wafana nonyana kaThixo ehleli engumbingeleli ngokungapheliyo enjani ukumangalisa intetha ngoku kuza kufuneka sibuyele emva kwitestamente endala ukomba sikhuphe ezipete ezinkulu kwaye oh indlela endizithanda ngayo niyayazi phandle eArizona sasiqhele ukuzingela izombiwa kwaye besiya kufika kwisiqwengana esilungileyo ukujongeka somhlaba umnuma Khaneli kunye nam kwaye besiya kubona indawo apho ikhangeleka kwimingxunya emincinci apho umgqobhozo omncinci abakubiza migqobhozo kwaye bendiya bebeya kundenza ndehle ndize ndihlikihle isanti kwaye ndiyivuthele emva koko ndihlikihle kwaye ndiyivuthele kwaye ndamangala kutheni esenza oko ndaza ndafumanisa uyabona xana uvuthela isanti iyakuba khaphukhaphu kwaye konke unakwelothe ikhaphukhaphu kunegolide igolide inzima kunelothe ke xana uvuthela yonke intsalela yezinyithi nesanti nomhlaba ziya kuvuthuluka kodwa igolide iya kusala emhlabeni ngoko ke ukuba unokuhlambekileyo phezulu apha ibonakalisa kukho phaya umcwe wegolide endaweni ithile phaya le mvula ihlambe yakhupha la amasuntswana amancinci ke ngoko sifumana ibheke nanjalo njalo size sombe induli phantsi sizama ukufumana igolide sihombe imingxunya emhlabeni siyombe sifake idamanethi siyiqhushumbise siqhubeka siqhushumbisa imigodi sisehla de siyifumane ukufumana owona mjelo ngoko oko koko sikubiza ukuzingela izombiwa kwaye ngobo busuku sizama ukufumana ilizwi likaThixo size silisebenzise ngamandla kamoya oyingcwele ukuqhushumbisa konke ukungakhathali nokuthandabuza kumke kuthi zonke ezi zinto zincinci zingenamsebenzi ezingenaso nje nasinye isiseko azinabo nabunye ubunzima ebomini beli sifuna ukuqhushumbisa imke ukuze sibe nokufumana lo mjelo wozuko la mjelo kuKristu kwaye ngoku wanga uThixo angasinceda njengoko sifunda kwaye sifundisisa elizwini lakhe ezokugqibela ezigqithileyo ezintathu izahluko phantse besithetha ngokuva nje ngelo xesha nelo xesha uMelkitsedeki ngoko ndicinga uPawulosi unika udoliko olulungileyo kuba lo Melkitsedeke ukumkani weSalem kumkani weSalem kwaye nasiphi isifundiswa seBhayibhile siyayazi ukuba iSalem ngaphambili iYerusalem ngaphambili yayibizwa Salem kwaye yena wayengukumkani weYerusalem qaphela yena umbingeleli woThixo senyangweni lowo ngumthetheleli owahlangana noAbraham ufuna ukufumana umlibo wakhe wokuzalwa le ndoda inkulu ukuze nazi ngubani yona uqala ukuze emva koko ni siya kuqhubekeka ngeli bali ekubuyeni ekubulaleni okumkani waza wamsikelela uye uAbraham wakhupha isishumi uqala ngentetho evakalayo kumkani wobulungisa ngoku qaphela ubulungisa ngoku sinobulungisa wobubo bethu sinobulungisa bokholo lokuzenzisa sinobulungisa obugqwethekileyo zonke iintlobo kodwa bunye kuphela ubulungisa kwaye obo bulungisa busuka kuThixo kwaye le ndoda yayingukumkani wobulungisa ingaba yayinokuba ngubani ngoku yona yayingukumkani wobulungisa ukumkani weYerusalem ukumkani wobulungisa ukumkani woxolo uYesu wayebizwa inkosana yoxolo wayeyinkosana unyana kakumkani le ndoda yayingukumkani woxolo ngoko yona yayifanele ibe nguyise wenkosana yoxolo niyayifumana ngoku masibone fumana umlibo wakhe wokuzalwa umganyana ukubona apho siya khona engenayise ngoku uYesu wayenoyise ingaba niyakukholelwa oko ngokuqinisekileyo wayenjalo engenanina uYesu wayenonina kodwa lo mfo wayengenayise engenanina engenamlibo akazange abe naye nomnye awaphuma kuye namnye umlibo wayesoloko ekho engenamlibo engenaso nasiqalo samihla akazange abe nalinye ixesha wakhe waqala ngalo nasiphelo sabomi ibingenakuba yiyo nanye enye into ngaphandle koThixo kuphela kwento ebinokuba yiyo ngoku Ngoku kubani yakuqaphela njengoko sifunda umqolo olandelayo. Yabona, uqala ngentetho evakalayo umkani wobulungisa. Oko asikuko apho ndifuna ukukwenza umqolo wesithathu. Engena siphelo sabo, kodwa enziwe ngokufana nonyana kaThixo. Ngoku wayengengonyana kaThixo kuba ukuba wayengunyana, wayenesiqalo. Kwaye le ndoda yayingenasiqalo. Ukuba wayengunyama okufanele abe noyise nonina. Kodwa le ndoda yayingenayise ingenanini. Kodwa yayenziwe ngokufana nonyana kaThixo. Ohlele ngumbingeleli ngokungenasiphelo. Ngoku uGqirha Schofield uzama ukutsho ukuthi yayibobubingeleli obubizwa obubingeleli bukaMelkisedeke. Kodwa ndifuna nje ukukucela umngeni kokuya nje okwemizuzu embalwa. Ukuba yayibobubingeleli ngoko babufanele bube nesiqalo. Kwaye babufanele bube nesiphelo. Kodwa lona wayengenasiqalo okanye engenasiphelo. Kwaye akathanga wahlangana nobubingeleli, wahlangana nendoda waza walibiza igama layo Melkisedeke. Yayingumntu, hayi ihlelo, hayi ububingeleli okanye ubuyise. Ngokuqinisekileyo wayeyindoda egama linguMelkisedeke owayengukumkani weYerusalem. Hayi ububingeleli, kodwa ukumkani engenayise. Ububingeleli abunayise. Kwaye le ndoda yayingenayise ingenanina, ingenasiqalo samihla okanye isiphelo sabomi. Ngoku unyana kaThixo yayingubani lona? Lona yayinguYehova. Lona yayinguThixo uSomandla buqu. Ibingenakuba ngumbi. Oku qaphela, uphila ngonaphakade, unobungqina apha bokuba uyaphila, akazange afe, akazange abe yinto yimbi ingenye, kuphela uyaphila, uphila ngonaphakade. Ngoku uYesu wenziwa ngokufana naye. Ngoku isizathu sokuba kubekho umahluko phakathi koThixo noYesu, uYesu wayenesiqalo, uThixo wayengenasiqalo. UMelkisedeke wayengenasiqalo, kwaye uYesu wayenesiqalo. Kodwa uYesu wenziwa ngokufana naye, umbingeleli ophila ngonaphakade. Ngoku xana uMelkisedeke wayesemhlabeni, wayengeyonto ehlabathini kuphela uYehova uThixo enziwe wabonakala ngendalo. Yena wayelapha njengomzimba welizwi. UAbraham wakhe wahlangana naye ententeni yakhe. Kwaye njengoko besitshilo ngale ntsasa, uAbraham wamqonda yena. Kwaye wamxelela uAbraham awayeza kukwenza. Ngokuba wayengazukushiya indlalifa yehlabathi imfama kwizinto awayeza kuzenza. Ndingema apha okomzuzu ukuthi uThixo usenoluvo olukwalunye malunga nebandla lakhe. Aningobantwana bobumnyama, ningabantwana bokukhanya. Kwaye thina aba banoyolo abanobulali kuba bona baya kudla ilifa umhlaba. Kwaye uThixo owenza kuAbraham owayeza kudla ilifa umhlaba, kwaye wathi, andisayi kufihla zinto kwindoda eza kudla ilifa umhlaba. Kukangakanani ukuba ngaphezulu uya kutyhila iimfihlelo zakhe kwibandla lakhe eliza kudla ilifa umhlaba. UDanyeli wathi, kumhla wokugqibela baya kuhla benyuka ulwazi luyakanda. Kwaye wathi, izilumko ziya kumazi uThixo wazo ngalamhla, kwaye baya kwenza imisebenzi emikhulu encamisayo ngalamhla. Kodwa abangendawo abayi kumazi uThixo wezulu, bayamazi yena ngokwesimo nangokwesithethe. Njengesifundo sethu sokuqala sitshilo, kodwa abamazi yena ngendlela yengqibelelo. Kwaye uThixo angasebenza kuphela ngengqibelelo, ngokuba ugqibelele. Malibongwe igama lakhe. Ifanele ibe lijelo eligqibeleleyo asebenza ngalo uThixo. Kuba akanakwenza nto yimbi, kuphela ukusebenza ngengqibelelo. Akunakuzijobha nangayiphi indlela. Kwaye ngoko yiloo nto uYesu weza kuthabatha asuse izono zethu kuze sibe nokugqityeleliswa, kuze uThixo abe nokusebenza ngebandla lakhe phaya kulapho imfihlo ilele khona. Paya kulapho ihlabathi limfamekileyo. Paya kulapho bafuna ukutsho ukuba uphulukene nengqondo yakho. Paya kulapho bafuna ukuthi akuyazi into othetha ngayo. Ngokuba izinto zenkosi zibubudenge kubulumko belihlabathi. Kodwa izinto zehlabathi zezenyama kwikholwa. Ke ungumntu owahlukileyo, uphila kumango owahlukileyo, akusenguye owelihlabathi. Udlulile kobubomi, wangena kubomi obutsha. Ngoko ke uThixo utyhila, hayi ehlabathini, hayi kwi-psychologist, hayi kubalungiseleli abafundileyo, kodwa kwabathobekileyo entliziyweni. Abantu bakhe abanobulali uya kutyhila iimfihlelo zezinto ezinkulu zikaThixo kubo. Niyayibona? U-Abraham wayeza kulidla ilifa ihlabathi. Ngayo imbewu ka-Abraham zathi za kusikelelwa zonke izizwe. Ke uThixo wehla waze wathetha kuye kwimo yomntu. Ngoko uThixo wabe esoloko esemhlabeni. UThixo akazange wawushiya umhlaba. Ukuba angakhe awushiye umhlaba, andiyazi uya kuba yintoni. Kodwa uThixo wabe esoloko elapha kwisimo esithile. Oh, malibongwe igama lakhe. Wayekunye nabantwana entlango ephuma eyiphutha ekwimo yokukhanya. Wathetha no-Abraham ekwimo yomntu. Wathetha noMoses ekwimo yomntu. Wathetha nebandla ekwimo yomntu, unyana wakhe uKristu Yesu. Kwaye uthetha ngebandla lakhe namhlanje ngelithanjisiweyo ibandla loThixo ophilayo ngezitya zodongwe. Ningamasebe, ndingumdiliya. UThixo usathetha kwaye ihlabathi limbona uYesu njengoko nimbonakalisa yena. Leyo yindlela ihlabathi libonayo. Nizincwadi ezibhaliweyo zifundwa ngumntu wonke. Ubomi benu buchaza into eniyiyo. Ngoku lo Abraham endleleni yakhe ekubuyeni, siza kuya emva size sifunde malunga naye nje imizuzu embalwa encwadini yeGenesis, isahluko seshumi elinesine seGenesis. Ndiyakholwa siso. Oh, lihle kanjani ibali elilapha. Ngoku sonke siyazi ngo-Abraham indlela uThixo wambiza ngayo ukumkhupha kumhlaba wamaKhaledi kwisixeko saseUre, waze wamxelela azahlule kwizizalwana zakhe. UThixo ubiza amadoda okanye abafazi, ubiza iyantlukwano. Ngoku yiloo nto eyingxaki namabandla namhlanje, awafuni kuzahlula kwamadala enyama amakho abangakholwayo. Yiloo nto singenakubheka phambili. Singena nje kolakho ukhuliso lwenyama size sithi, oh, uJim ngumfo olungileyo ukuba uyasela, ukuba ukwaye ndiya kunye naye kwigumbi lepool, kodwa andidlali pool, ndiya naye epatini, baxela iziqhulo ezimdaka kunye nanjalo njalo, kodwa andixeli nanye. Phumani phakathi kwabo, injalo loo nto. Zahlule, musa ukuchukumisa izinto zabo ezingahlambulukanga, kwaye ndiyakunamkela, itsho iNkosi. Musani ukumanywa nabangakholwayo, ukumanywa ngokungalinganiyo, musani ukuyenza, zahluleni. Kwaye uThixo wabiza u-Abraham ukuba azahlule kuzo zonke izizalwana zakhe, aze ahambe naye. Mzalwane, ngelinye ixesha ithetha ukushiya ibandla. Yathetha oko kuPaulos, kwafuneka ashiye ibandla lakhe. Yathetha oko kwabaninzi. Ngamanye amaxesha ithetha ukushiya ikhaya. Ngamanye amaxesha ithetha ukushiya uyihlo nonyoko, kwaye ushiye konke. Andithethi ukuthi iyayenza lonke ixesha, kodwa ngamanye amaxesha iyayenza. Ithetha ukuba fanele uthabathe yonke into phakathi kwakho noThixo, uze uhambe naye yedwa. Oh, oliya lusikelelekileyo lumnandi unxibelelwano obabudlelwana onabo xana nizahlula ukusuka kwizinto zehlabathi kunye namakholwa enyama awenza intlekisa ngawe, uze uhambe wedwa kunye noKristu. Mangaphi amatyeli endikhe ndambulela uThixo wathi, ndiyakuninika oyihlo nonyoko kweli hlabathi langoku, ndiyakukunika izihlobo nesizalwana, kwaye andisayi kukushiya ndingasayi kukuyekela nokuba ihlabathi lonke likunikela umhlana ndiyakuhamba nawe ukuya kuthwe ekupheleni kwendlela enjani ukusikeleleka inyweba yokokuba indoda ibenela mceli mngeni wokulandela inkosi uyesu ukuzahlula kuzo zonke isizalwana zenyama kuze ilandele inkosi kwaye ukuba nabani ukhangeleka engaziphathi kakuhle nokuzibonakalisa njengamaKristu kodwa uthanda izinto zenyama kungcono kuwe ukuba uzingele elinye iqabane kanye ngoku njalo loo nto kwaye ukuba akukho mntu uya kuhamba nawe ukhona lowo owathembisayo ukuhamba nawe leyo yiyo esikelelekileyo inkosi uyesu iya kuhamba nawe uthixo wamxela uabraham ukuba zahlule kwaye njengomntu njengoko uabraham wayenjalo wathabatha utata wakhe wathabatha unyana umntakwabo umtshana wakhe bonke bejinga kuye kwaye uthixo akazange amsikelele ade enze oko uthixo amxelela ukuba akwenze andiyitsho ukuba akungomkristu okokuba andenzi nabani angabi ngomkristu kodwa ndiya kukutsho oko okokuba ukuba uthixo ukuxelele into ethile ukuba uyenze akasokuze akusikelele ude uyenze ndisepulpitini ngobo busuku kunye nenye yezo zinto zibambelele phezu kwam imihlangano yam ibe ingekuko oko ifanele ibe kuko iminyaka emibini egqithileyo kungokuba ndisilele kwinkosi wandixelela yiya eafrika kuzemva koko uye eindia nantsi ibhalwe apha kumva wale ncwadi kanye ngoko umphathi wandibiza wathi yeka ama-afrikans ahambe i-india ilungele umoya oyingcwele wahlangana nam wathi uya kuya eafrika njengoko ndakuxelelayo uye kwaye omnye unyaka wagqitha kwaye abaphathi ndalibala malunga nawo wathi siya eindia amatikiti sele elapha ndaqalisa ndawulibala de ndafika elisbon ngobunye busuku okokuba ndacinga ndandisifa ngentsasa elandelayo ndaqalisa ndaya ngaphaya kwindlu yokuhlamba ukuya kuhlamba oh ndandigula kakhulu kunzima nokuba ndiphakame phaya okwakukhanya kwindanda phaya kwigumbi lokuhlamba kwathi ndicinga bendikuxelele yiya eafrika kuqala imihlangano yam ibe isilela ngokuthe chu sukela ngela xesha nakubeni ndaya eindiya ngokuphantsi isiqingatha sesigidi simile phaya kodwa oko kwakungenzi oko uthixo athe kwenze ndiva ukuba imihlangano yam ayisokuze iphumelele ndide ndibuye ngqo emva ndize ndilungise laa nto akukhathaliseki endikwenzayo yiafrika kuqala kuba ufanele uyenze naku yakulele ilizwi likathixo elingunaphakade ndilele phaya ndandisazi ngcono kunokuya kodwa ndifanele ndibuyele emva kwaye ndivakalelwa ukuba lo nyaka uzayo lixesha endiya kukhasa ndiphume eqokobheni ngoncedo lwenkosi eli lizukileyo lidala ivangeli ebelikhula lula njengomthi womoki ndiyakholwa ulungele ukunabisa amasebe awo ngoku ndiyawukholwa unomyalezo omkhulu nento enkulu ndiyakholwa ukuba inkosi iya kusivumela sishukumise ihlabathi kwakhona ukwenzela uzuko lukathixo ufanele wenze oko uthixo akuxelele ukuba kwenze kwaye uabraham waqhubeka wathabatha abakubo wahamba nabo wayebathanga leyo yindawo yobuntu kodwa emva kwethuba ethubeni uyise wafa waze wamngcwaba emva koko waba nomtshana wakhe emva koko imbambano neengxambuliswano yavela kwaze ekugqibeleni ulothe wathabatha ukhetho lwakhe waze wemka wehlela esodom kwaye uyaqaphela uabraham akazange axambule nolothe wathi singabazalwana akufanele sixambule kodwa phakamisa intloko yakho uze uye nangayiphi indlela ofuna ukuhamba ngayo ukuba uya empuma ndiya kuya entshona uya entla ndiya kuya ezantsi eso sisimo sengqondo sobukristu funa ukunika omnye umntu isabelo esingcono soloko usinikeza kuye ndiyeke athabathe ukhetho lwakhe ngoba yintoni eyenza uabraham enze oko wayazi ukuba wayethenjisiwe nguthixo ukuba uya kuyidla ilifa into yonke kakade amen ke ngoko intente okanye indlwana kutheni kufuneka sikhathale into yonke yethu banoyolo abanobulali ukuba baya kudla ilifa umhlaba yonke yethu uthixo watsho njalo Kenika umuntu okungcono kokhetha ukuba ufuna njalo. Mhlawumbe kuphela kwakho ayakuza kufumana. Kodwa yonke yakho indlalifa zosindiswa ngedini. Yonke yakho. Ke uSara oyena muhle umfazi elizweni wahlala phezulu phaya kwicala lenduli kunye nendoda yakhe njengoko ebeyakwenza. Wayelula, uhle, mhlawumbi enxiba ilokhwe yekaleko elula okanye nantoni ofuna ukuyibiza ngayo. Ngeli xa unkosikazi Lothe enxiba njengososigidi, waye umyeni wakhe wayengusodolophi wesixeko, wayengumgwebi ohleli esangweni, wayenento yonke, ehamba zonke iintlangano zomthungo kunye neepati zamakhasi ezazikho ziqhubeka eSodom naseGomora. Kodwa uSara wayeneliseke ngaphezulu ukuhlala kunye nomyeni wakhe okunganelanga, wayesazi ukuba wayesentandweni kaThixo kunokonwa bela ubutyebi okanye ulonwabo lobutyebi okwethutyana njalo loo nto apho kuxa uThixo ehambela. Kwaye ngenye imini wena njengokuqinisekileyo njengoko uthabatha indlela engalunganga iza kukufumana ngenye imini. Ungacinga uza kulungelwa, ungacinga uyasinda, kodwa akunjalo. Kungakhangeleka ngathi konke kukhuselekile, kodwa ayikhuselekanga. UThixo wazi iinto zonke. Uyayazi nokuba ngenene uthetha isivumo sakho okanye hayi. Uyayazi nokuba uthetha ngenene ukuba uyamkholwa yena kwaye usindisiwe, kwaye umamkele yena, kwaye ufile kwizinto zehlabathi, kwaye uphila kuKristu. Uyakwazi oko. Ngoku siyaqaphela uAbraham, ndifuna niqaphele lo moya wenene. Oh, into yonke esikelelekileyo apha lubabalo. Ndifuna nifunde kunye nam ngoku isahluko se-14 se-Exodus nje umzuzu. Ngoku into yokuqala eyenzekayo kuxa behlela phaya, uLothe wangena engxakini. Kutheni? Wayengaphandle kwentando kaThixo. Kwaye ukuba ungena engxakini xana usentandweni kaThixo, uThixo uyakukunceda. Kodwa ukuba usengxakini ngaphandle kwentando kaThixo, inye kuphela into yokwenza, buyela entandweni kaThixo kwakhona. Ngoku ookumkani bonke baziqophelela kwaye baqikelela ukuba iintile ezantsi phaya zazinamanzi kakuhle, kwaye baza kwehlela nje ezantsi baze bathabathe le indala incinci iSodom iGomora bayithabatha. Kwaye bayenza, kwaye xana behlayo baze bayithabatha, bathabatha uLothe bemka naye. Ndifuna wena uqaphele umoya kaKristu apha kuAbraham. Ngokuqaphela umqolo we-14. Xana uAbraham wavayo ukuba umntakwabo, niyayifumana, umntakwabo wayebanjiwe, waxhobisa izicaka zakhe eziqeqeshiweyo ezizalelwe endlwini yakhe 318, waze wabaleqa ukuya kutsho kwaDani. Oh, enjani ukusikeleleka ingcinga yobabalo uAbraham xana umntakwabo, nakubeni ewile elubabalweni, nakubeni ekule meko yokukreqa. Xana wevayo ukuba ihlabathi limfumene kwaye limbambile laza lemka naye ukuya kumbulala, uAbraham wenza ngomoya kaKristu. Weza waza waxhobisa onke amadoda akhe awayezalelwe endlini yakhe, waza waleqisa emva kwabo, wabaleqa yonke indlela ukuya kwaDani. Kwaye kwaDani ziziphelo zemida yasePalestina, uDani ukuya kwaBhashiba, kusuka kwesinye isiphelo ukuya kwesinye. Kwaye ngumzekelo kaKristu xana wabonayo ukuba ihlabathi lithathe laliwile okokuba waleqa utshaba kwade kwase kupheleni ukwamkela abuyisele uhlanga oluwileyo luka-Adam. Ndifuna niqaphele umqolo olandelayo. Imnandi kangakanani apha indlela umoya othetha ngayo. Kulungile, umqolo we-15 ngoku. Waza wabuyisa yonke impahla, kunye kananjalo wabuyisa kwakhona umntakwabo uLothe kunye neempahla zakhe, kunye nabafazi kananjalo, kunye nabantu. Xana uAbraham walandela utshaba olwaluthabathe umntakwabo, wamleqa yonke indlela ukunqumla isizwe ukuya kwaDani, waze wabuyisa yonke into athe walahlekana nayo ekuweni. onjani ukuba mhle umfanekiso kaKristu owevayo esezulwini ukuba sasilahlekile kwaye weza waze waleqa utshaba yonke indlela ukuya kutsho esihogweni waze wafumana imiphefumlo elahlekileyo waza wasibuyisela wasimisela kwinto yonke ebesinayo ngaphambi kokuwa thina baqeqe thina esazalwa ukuba sibe ngonyana bakaThixo abagwethelwe ukuba ngonyana bomtyholi kwaye benziwa balandela emva kwezinto zehlabathi benza ukungalunganga baze babaleka ngokunyoluka njengolothe wenzayo sathengisa ngobuzibulo bethu sasalandela emva kwezinto zehlabathi uKristu wehla nakubeni sawayo uThixo esazi ekuqaleni ngubani oya kusindiswa kwaye ngubani ongayi kusindiswa ngoko ke wehla waze waleqa utshaba kumla ebomini kumla ekufeni kumla eparadesi ukuya kutsho esokweni kwaye yonke indlela ukusuka eluzukweni ukuya esokweni waze wathabatha amandla esoko kunye nezitixo kumtyholi waza wavuka kwakhona waze wabuyisela uluntu ukuze libe ngoonyana neentombi zikathixo kwakhona yabona umoya okuAbraham phaya umoya kaKristu usiza naye ngoku ndifuna uqaphela kancinci umnganyana njengoko sifunda kwaye ukumkani waseSodom waphuma ukuya kumkhawulela emveni kokubuya kwakhe ekubulaleni lo kumkani uKedolawomere kunye ookumkani babe kunye naye entlanjeni yesheva eyintili yookumkani baphuma ukumkani waseSodom wabuyiswa umntakwabo wabuyiswa abantwana babuyiswa kwaye apha baphuma okumkani ukuya kumhlangabeza kwaye kananjalo apha kulapho ndifuna ukufika khona umyalezo ngoku qaphela apha kwaye uMelkizedeke ukumkani waseSalem ukumkani weYerusalem ukumkani wokuxola waphuma nesonka newayini kwaye wayengumlingeleli kaThixo osenyangweni wamsikelela wathi makasikelelwe uAbraham nguThixo osenyangweni umnini mazulu nehlabathi uMelkizedeke ukumkani waseSalem kananjalo wamela yena phakathi kwabanye ookumkani kwaye qaphela idabi laliphelile umoya kaThixo kuAbraham kaKristu owabuyisa umntakwabo owileyo Gogo wambuyisela emva kwindawo eyeyakhe kuko konke athe walahlekana nako wayekubuyisela wayexana wakwenzayo waphuma nesonka newayini umthendeleko ingaba anibuni yayingubani nala Melkizedeke yayinguThixo waphuma nomthendeleko emva kwedabi Ngoku masithileni kwakhona kuMateyu 26:26 kanye ngokukhawuleza size sibone oko uYesu wakutshoyo apha malunga nokuya encwadini kaMateyu sahluko samashumi amabini nesithandathu kananjalo umqolo wamashumi amabini nesithandathu sifuna ukufunda nje intwanana apha kulungi uMateyu 26:26 ngelo xesha ufika uYesu kunye nabo kwindawo ekuthiwa yiGolgotha Golgotha okanye Getsemane nditsho waze wathi kubafundi bakhe hlalani apha ngelixa ndiyakuthandaza phaya ndiyakholwa ndifumene isibhalo esingesiso uMateyu amashumi amabini umqolo amashumi abini nesithandathu wesahluko samashumi abini nesithandathu ukuba umntu othile unaso ndifundele sona ukuba ungasifumana nje umzuzu Lona ngumfuziselo omhle apha. Andifuni nina niyiphose. Nako ke, uyifumene udade. Bakubona ukuba bayadla ke uYesu wasithabatha isonka wathi akusisikelela. Yayintoni idabi laliphelile. Wasiqhekeza waze wanika abafundi bakhe wathi thabathani kwaye nidle lona ngumzimba wam yabona la Melkizedeke amakhulu eminyaka angaphambili Kana wahlangana no Abraham emveni kokuba idabi ligqithile wamnika isonka newayini waye apha uYesu unika abafundi bakhe emveni kwedabi lakhe linzima liphelile wabanika isonka newayini qaphela ukuza okuzayo waza wathabatha indebe waze wabulela waze wayinikeza kubo esithi selani nonke kuyo kuba eli ligazi lam lomnqophiso omtsha ophalazwa ngenxa yezono noxolelo lwezono kodwa ndithi kuni andisayi kusela kususela ngoku kwisiqhamo somdiliya kude kube yiloo mini sukuba ndisisela nani sisitsha ebukumkanini bukabawo sisedabini ngoku sisemva komntakwethu owileyo athe uThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wambona wammisela ngenxa yangaphambili kubomi obungunaphakade kwaye izinto zehlabathi zimfake kwisaqhwithi uphandle emibutho yenye nakumagumbi okufundela yena nomfazi wakhe enyuka esihla izitrato etshaya kwaye esela kwaye eziyolisa ezama ukufumana uxolo kwaye umoya kaKristu ngaphakathi kuthi njengoko ubuya kuba njalo kuAbraham silandele emva kwakhe kunye nazo zonke izikrweqe zikathixo iingelosi zikathixo zingqongile simtyile siye kuhlangula umntakwethu owileyo kwaye xana idabi liphelile siya kuhlangana noMelkizedeke kwakhona makasikelelwe uThixo owasikelela uAbraham phaya waza wamnika intsikelelo kwaye wamnika isonka newayini umthendeleko kwaye xana idabi ligqithile siya kuhlangana naye thina sizindlalifa zedinga likaAbraham amabelana ngelifa kunye noKristu ebukumkanini siya kuhlangana naye ekupheleni kwendlela size sithabathe isonka newayini kwakhona xana idaba liphelile kubani lo Melkizedeke lo ungena yise ungena nina akanasiqalo samihla okanye isiphelo sobomi uya kuba phaya ukunikeza umthendeleko kwakhona niyayifumana xana simisa kobuthile ubusuku xana sihlangana size sithabathe umthendeleko osuka kwizandla zabalungiseleli omele ukuba siyakholelwa ukufa ukungcwatywa nokuvuka kwenkosi uYesu okokuba esiyasigqubuthelo umzimba wakhe owayegqutyuthelwe kuwo uThixo siyawuthatha njengento emeleyo sifile kwizinto zehlabathi kwaye sazalwa ngokutsha ngomoya kwaye sihamba nomzimba kaKristu onke amakholwa ngokudibeneyo xana idabi elikhulu ligqityiwe kwaye sivela kwakhona noKristu siyakuthabatha umthendeleko kunye naye ebukumkanini bukaThixo ngokutsha kwaye sitye inyama size sisele igazi lomdiliya kwakhona ebukumkanini bukaThixo owu nanko uMelkizedeke lowo wayenguye ngoku masifunde nje umganyana malunga naye apha kunye nomqolo weshumi elinesibhozo kwaye uMelkizedeke kumkani wesalela owaphuma nesonka newayini niyayifumana kwaye wayengumbingeleli wothixo osenyangweni wamsikelela wathi makasikelelwe uAbraham kuthixo osenyangweni umnini mazulu nehlabathi wamsikelela wamsikelela makabongwe uThixo osenyangweni obanikeleyo ababandezeli bakho esandleni sakho uAbraham wamnika isishumi seento zonke wahlawula izishumi kuMelkizedeke uAbraham wanika yena isishumi samachoba ngoku ndifuna niqaphele apha njengoko uPawulos eqhubeka enika imvelaphi ukwenzela isifundo esizayo ngoku waze wathi ukumkani waseSodom uAbraham yinike abantu uze uthabathe iimpahla ibe zezakho ngoku ukumkani waseSodom wathi ngoku ndinike nje abantu bam uze uthabathe iimpahla ibe zezakho wathi uAbraham kukumkani waseSodom ndisiphakamisele kuYehova isandla sam uThixo osenyangweni El Elyon umnini mazulu nomhlaba phaya uThixo osenyangweni umnini mazulu nomhlaba okokuba andisayi kuthabatha nosinga nokuba ngumtya wesihlangu wayengena mkhankaso omkhulu okuthabatha imali wayefuna nje umntakwabo owileyo kwaye andisayi kuthabatha nanye into yakho hleze uthi ndimtyebisile uAbraham kuphela koko abafana bakudlileyo nengxenye yamadoda abehambe nam ngoku ndifuna niqaphele uAbraham wathi andisayi kuthabatha nosinga nokuba ngumtya wesihlangu akazange alwe mfazwe ukuze enze imali eninzi kwaye amadabi enyaniso enene awenziwa ngeenjongo zenzuzo yomntu iimfazwe azilwelwa mali iimfazwe zilwelwa iinjongo imithetho ziseko amadoda alwa imfazwe ukwenzela imithetho ziseko kwaye xana uAbraham waphumayo ukuya kufumana uLotye akazange aphume ngenxa yokuba wayasazi uza kubetha ookumkani aze athabathe zonke izinto zabo waphumela umthetho siseko wokusindisa umntakwabo kwaye nawuphi umlungiseleli ophumayo phantsi kwentumakalelo yakumkani wezulu akayi kuyiyela imali engasayi kuyela uyokwenza iicawa ezinkulu engasayi kuyela kuphembelela amahlelo uya kuyela umthetho siseko omnye kwaye lowo kukubuyisa umntakwabo owileyo nokuba ufumana ishumi leesenti kumnikelo okanye nokuba akayifumani ayisayi kwenza nantwana yamahluko kuye njengoko ndisithi iimfazwe zenene ziliwa kwaye zenziwa ngenxa yemithetho ziseko kwaye hayi ukwenzela imali kwaye amadoda nabafazi abajoyini icawe baze beze ecaweni ukuze badume ngokuba ooJonas ngabaphaya okanye baguqula icawe yabo ukusuka kwicawa encinci ukuya kwicawa enkulu uyenzela izizathu zenzuzo yobuntu kwaye umthetho siseko olungileyo awukho semva kwaloo nto kufanele ukulungele ukuma ngaphambili edabini kulo mnquba apha xana izinto zingalungi kwaye nina madoda nani bafazi niya kubaleka nize niye ngaphaya ndaweni ithile ngenye okanye nihlale de ingcambuliswano encinci okanye inqalabo iphele kukho into ethile engalunganga namava akho injalo sinesithethe apha sinolungelelwano apha eli bandla lisekelezelwe phezu kwemithetho eziseko yeBhayibhile ukuba kukho nabani apha ongenzi ngokulungileyo kwaye nicinga abanjalo yiya kuye uze uthethe naye ukuba akunakuxolelanisa kunye naye ngoko thabatha omnye umzalwane kunye nawe omnye okanye ababini ngaphezulu ukuba akayi kuxolelaniseka ngoko yixele ebandleni kwaye ibandla liya kumkhuphela ngaphandle lingabi nabudlelwana naye kwaye uYesu wathi nantoni niyikhululeyo emhlabeni ndiya kuyikhulula ezulwini eso sisizathu nineengxaki ezininzi ngokuba anilandeli imithetho ziseko yeBhayibhile ukuba umntu othile ebandleni uyaphazamisa okanye into ethile yenzeka ngokungalunganga asiloxanduva lakho ukuya kuthetha malunga nalaa ndoda okanye nalaa mfazi luxanduva lwakho ukuya kulaa ndoda okanye mfazi uze uyixelele impazamo yayo kwaye ukuba ayisayi kukuva thabatha omnye kunye nawe akasayi kukuva okuya ngoko ibandla liyamkhulula uYesu wathi oko nikukhululayo emhlabeni ndiyakukhulula ezulwini oko nikubophayo emhlabeni ndiyakubopha ezulwini lawo ngamandla ebandla apha kungekudala umshumayelo olungileyo osisihlobo sam wayenenkwenkwe kwaye laa nkwenkwe ibe isiya ecaweni icawa ya yafika kwindawo apho yaqalisa ukubaleka kunye nencinci endala intombi eyayitshaya kwaye isela kwaye iqhubeka umshumayeli wathi kakade leyo yindaba yakho oyena usenyangweni umhlobo wam kwaye elungileyo inkwenkwe kodwa ithabatheke kakhulu ngothile umfazi osemtsha kwaye wayetshatile enabantwana abathile umyeni wakhe wayephila wayesoyika babeza kuba laa nkwenkwe ibiya kumtshata ke umzalwane wayekrazukile wonke kwaye wathi kum ron uBrenham ndifuna wena uye kule nkwenkwe ithilethile yam ndifuna uthethe nayo ndathi mzalwana phantse ndalibiza igama layo ninendlela engcono sanukundithumela ukuba inkwenkwe ayiphili ngokumnileyo kwaye ibandla liyibonile isenza into engalunganga ngoko iyinto yebandla lokuba lenze lo msebenzi oko kushiywe nebandla kwaye ibandla liya ngaphaya lize liyixelele ke wathatha umzalwana baza baya ngaphaya baza bayixelele waze wabuyela kumzalwana wamazisa yayibubomi bakhe ukuba yena ahoyeza bathatha omnye umzalwana ababini ngaphezulu amabini amadikoni aya ngaphaya aze axelela inkwenkwe ibingayikuphulaphula loo nto bayixela loo nto ebandleni kwaye ayizange ize ubusuku obuliqela ukuza kuxolelwaniswa ebandleni emveni kokuba isono sayo sasichazwe phambi kwebandla emva koko ibandla layikhulula kwaye malunga nenyanga ukusuka ngoko yakhahlelwa phantsi kukukrala kwemiphunga waze ugqirha wathi akukho thuba ehlabathini lokuba yona iphile emva koko yakhasela ngasemva uThixo uyayazi makayenze njani sizama ukuyenza ngokunokwethu Oh, ufanele ugqothe unjenanje ebandleni ufanele wenza oku okuya okanye okunye ingaba niyenzile indawo yenu njengebandla kuyo nantsoke leyo yindlela yokubenza barhubuluzele emva banikele ngaphaya kumtyholi kube kanye yintoni awayitshoyo upawulos malunga nale ndoda ezantsi phaya eyayihlala nomfazi katata wayo abazange bakwazi ukuyixolelanisa wathi yinikeleni kumtyholi jonga kwenzeka ntoni kwaye kwileta elandelayo upawulos awayibhalayo Le ndoda ifumene ululeko ngokuqinisekileyo uThixo unendlela yokwenza ezi zinto ukuba nje siya kulandela imithetho yakhe ukuba into ethile yenzeka ngokungalunganga ebandleni ukuba iphakathi kwebandla ngamnye kuni bazalwana ukuba ikwibhodi yamadikoni omnye wenu umadikoni akaziphathi kakuhle amanye amadikoni ayeza aze abe nomhlangano azame ukuxolelanisa umzalwana amxelele into ayenzayo okanye omnye wenu malungu nantoni niyo emva koko iyeziziswa phambi kwakhe ukuba akayi kuyenza ngoko yiza uxelele umalusi emva koko uyakhululwa ebandleni emva koko makabe njengomhedeni okanye umbuthi werhafu emva koko qaphela inkosi isiya kusebenza ngaye jonga kuxa ebuyela emva kuye kuxa esiya kukhasa kodwa sizama ukuyenza ngokwethu niyayazi sizama ukwenza yonke indlela ekufanele siyenze ngayo ngoku asizange saphumelela ngoku lo Melkisedeke ukumkani wesalem inkosana umlingeleli omkhulu osenyangweni wahlangana noabraham waze wamsikelela kwaye wamnika yena izishumi zakhe uabraham wayenza kwaye yena wayengukumkani wesalem kwaye yena waphuma nesonka newayini umthendeleko waze wawunika uabraham emveni kwedaba emveni kokuba amadoda ayefunyene ngoku zonke iimfazwe njengoko ndisitsho zilwelwa imithetho ziseko ngoku ukuba unemfazwe encinci ebandleni ifanele ibe ngumthetho osiseko olungileyo ufanele ulwelwe into elungileyo kwaye ilungu ngalinye lebandla lifanele lenze oko ngoku le mfundiso yeyebandla yiloo nto esilapha ngayo yiloo nto endimele yona apha yiloo nto ilizwi likathixo limele kona lilele bandla ningaze nivumele nanye into ithintele eli bandla ukuba iyakwenza ninetyala ngamnye wenu kwaye nina kumabandla enu ahlukileyo ukuba into ethile yenzeka ngokungalunganga ebandleni lenu ninetyala ngokuba ningabaveleli bela bandla ayixhomekekanga kumalusi ayixhomekekanga kwibhodi yamadikoni ixhomekeke kuni nina ziko ukuya kulaa mzalwana kwaye nibone ukuba ningamenza axolelaniseke ukuba kunjalo emva koko thabatha ababini okanye abathathu kunye nawe emva koko ubuye akayi kuvoko uxele ebandleni emva koko ugxothiwe ebukumkanini bukathixo uthixo wathi ukuba nimkhuphile phaya ndiyakumkhupha apha ukuba nihambe ngaloo mgaqo ngoko uya kuvumela umtyholi kuye ukwakha ukutshabalalisa inyama yabo kuze emva koko abuyele emva injalo loo nto leyo yindlela yokumenza abuyele emva ukuba ungumntwana kathixo uya kubuya ukuba akanguye utheni utheni uya kuqhubekeka kuze emva koko umtyholi uya kumthumela kwindawo yakhe yanaphakade ngoko iinjongo zayo ukuba uyayifumana nje ukwenzela omnye umntu ngoko oko wahlukile kodwa ukuba indoda inetyala kwaye ulothe wehla waze wakrekra nakubeni wayengumhebhere wayehlile waze wakrekra wayekubabalo kodwa wayewile kulo kwaye xana waphumayo kwaye ulothe wasindiswa ungaze ucinge ukuba ulothe wayengasindiswanga wayesindisiwe ngokuba lonke ixesha xana waye kwindawo engalunganga ibhayibhile yatsho ukuba izono zesodom zawuthuthumbisa umphefumlo wakhe olilungisa imihla ngemihla ngoku inyama yakhe yayisenza into enye kwaye yayintoni isiphelo sakhe wezisa ihlazo elingaphezulu umfazi wakhe wajika waba yintsika yetyuwa waba nabantwana ngeentombi zakhe ke ungabona ihlazo eyaluzisayo ukuba wayewile ukusuka kubabalo kwaye zange azibuyisele emva kwakhona kwaye uthixo kwafuneka amsuse emhlabeni kodwa futhi wayengumzalwana owileyo kwaye uAbraham wenza konke awayenokwenza ukumbuyisela emva kwakhona kwaye umoya owawukuAbraham ngumoya kaKristu osebandleni namhlanje akukhathaliseki nokuba umzalwana wenze ntoni uyakwenza konke onako ukumbuyisela emva kubudlelwana bukaKristu kwakhona akukhathaliseki wenze ntoni uyakuzama ngamandla ngoku sifuna ukuqaphela apha ngoku kwakhona njengoko siqhubeka kunye nesi sifundo salo Melkizedeke lo mpingeli mkhulu weSalem nomnini mazulu nomhlaba ngoku ekubeni kuqala engenayise engenanina engenamlibo wakuzalwa engenasiqalo samihla nasiphelo sabomi enziwe wafana naye unyana kathixo lo uhleli engumpingeleli ngokungapheliyo wokuqaphela wayengengonyana kathixo wayenguthixo kanyana wayengengonyana kathixo uMelkizedeka wayengenguye kodwa wayenguyise kanyana kathixo ngoku lo mzimba awayenawo wayewudalile wawungaziswanga ngumfazi ke ngalaa mzimba udaliweyo wayengenako umzimba othile wayewenzile ngokwakhe ukuzityhila yena akukho mntu unokumbona uthixo nangaliphi ixesha uthixo ungumoya amehlo awabafayo awaziboni ezo zinto ngaphandle kwimo efana nentsika yomlilo okanye nantoni eyayiyo okanye kwimo yesiqu esithile sento ethile abathe bayibona ngombono kodwa uthixo kufanele azityhile yena ngendlela ethile kwaye uthixo wazityhila yena kuAbraham kwimo yomntu wazityhila yena kuMoses kwimo yomntu wazityhila yena kubantwana bakaIsrayeli kwimo yentsika yomlilo wazityhila yena kuYohane uMbhaptizi kwimo yehobe niyabona wazityhila yena kwezo zimo xana yena wayezityhila kwimo yendoda njengokumkani weSalem weYerusalem hayi iYerusalem yasemhlabeni kodwa iYerusalem yasezulwini wazityhila yena kwesasimo wayenziwe ngokufana nonyana kathixo ngoku unyana kathixo kwafuneka eze ngomfazi ukuba adalwe apha ngesibeleko somfazi ngokuba ngalaa nto inye kweza ukufa kwaye yena ebengenakungena ngendalo njengoko uthixo wenzayo ekuqalekeni xana uthixo wenza umntu ekuqalekeni umfazi wayengenanto yakwenza naloo nto uthixo nje wathi makubekho yaza indoda yeza isuka eluthulini wambiza ngaphandle kwakhe namnye umfazi wokuba nayo nanye into yakwenza nayo kodwa umfazi yena ngoko wayesendodeni kwaye uthixo wathabatha umfazi emkhupha kwicala likaadamu ingaba injalo waza emva koko umfazi wemka waza wazisa umntu ngesondo ke indlela ekuphela kwaye uthixo anokuyenza wayengenakuza kulaa mzimba welizwi wayengenakuza njengoMelkizedeke kwafuneka eze ngendoda kwaye kwafuneka aze ngomfazi imbewu yakho iyakutyumza intloko inyoko kwaye intloko yayo iya kutyumza isithende sakho niyayifumana uthixo kwafuneka eze ngomfazi kwaye weza xana wahlala emzimbeni wenyana wakhe uKristu Yesu uthixo wayekuKristu exolelanisela kuye ihlabathi kwaye wanikeza ngegazi lakhe buqu njengedini kwaye wanikeza ngobomi bakhe ukuze ngejelo lokufa abe nakho ukusindisela wena ebukumkanini obungunaphakade ke uthixo weza ngoko kwaye wenziwa ngokufana nonyana kathixo yabona wayeyindoda eyenziwe ngokufana nonyana kathixo ngoko wayengenakuba ngunyana kathixo ngokuba le ndoda ingunaphakade unyana kathixo wayenesiqalo wayenesiphelo wayenalo ixesha lokuzalwa kwakhe wayenalo ixesha lokufa kwakhe wayenazo zombini isiqalo nesiphelo wayenabo bobabini uyise kwanonini le ndoda yayingenayise nanini siqalo okanye isiphelo sexesha kodwa wayenziwe le ndoda uMelkizedeke wayenziwe ngokufana nonyana kathixo ngoko unyana kathixo xana wezayo ehlabathini kwisimo somfazi okanye ngomfazi kwisimo sendoda waze wabulawa wavuswa kwakhona ngomhla wesithathu wavukela ugwetyelo lwethu ngoku uhleli naphakade Kwaye, okoko la mzimba uhleli, sihleli nathi. Ukuba wavuka eluthuleni, siyakuvuswa kwimfano yakhe. Nalo ibali levangeli. Halibongwe igama lenkosi. Hayi ingelosi, hayi ziqu zamandla angaphezu kwendalo, hayi imfumba yentsiba zokubaba, kodwa amadoda nabafazi.
Amen.
Emile kwimfano yakho. Ewe mhlekazi, njengoko ndisoloko ndixela oku, ndiyayitsho kwakhona apha ngeli xesha, ndikhangeleka ufanelekileyo, ndandikama malunga ezintlanu okanye ezintandathu iinwele ndisele nazo. Wazi umfazi wam wathi, Billy, uba nempandla, ndathi, kodwa andilahlekelwanga nanye yazo. Wathi ziphi, ndathi, ndixelele zaziphi ngaphambi kokuba ndizifumane, ndiyakuxelela kuphi apho zindilinde khona. Injalo loo nto, ndandiqhele ukuba ngumlwi, imbethi manqini, ndandomelele kwaye ndimkhulu, kwaye ndaziva ukuba ubunokubeka le cawe kumqolo wam, bendiya kuhamba ndehle ngesitrato naye. Ndiyakuxelela, xana ndivuka ngayo yonke intsasa ngoku, ndiyaqonda, kukho amashumi amane athile eminyaka agqithileyo, ndiyabona, andinguye owayeqhele ukuba nguye, ndiyasilela, yonke imihla, njengoko ndijonga ezandleni zam kwaye ndicinge, jonga apha. Kuhle, ndiyaguga, ndijonga emagxeni am, ndiyabona, ndifumene ubunzima obuninzi. Ndandiqhele ukunxiba amashumi amabini anesibhozo ebhanti, ndinxiba amashumi amathathu ngoku. Ndiyabona, ndiyaguga, ndiyatyeba, ndiyaphela. Yintoni, nditya into ekwanye ndandiqhele ukuyitya, ndiphila cocekileyo kwaye nangcono kunokuba ndandiqhele ukuphila. Into ekwanye, kodwa uThixo undibekele ixesha, kwaye kufanele ndilwamkele. Kodwa ingcinga esikelelekileyo yile yokuba ngalamhla uya kundivusa kwakhona, kwaye yonke into endandiyiyo xa ndandingamashumi amabini anesihlanu eminyaka ubudala ndiyakuba yiyo kwakhona naphakade. Amen. Nantso, yintoni obundikhathazela yona ubudala, ndibetha umtyholi kokuya iminyaka ngeminyaka, ndisazi oku, okokuba ndiyamkholelwa yena. Esi sithutyana sincinci siyinto nje encinci, into emfutshane kakade. Ukuba sihlala nje amashumi asixhenxe, ngeminyaka ubudala, isithembiso sethu sexesha, yintoni, yona loo nto kuphela inkqwaleko nentsizi. Yintoni, ungandananisa le ndlu yezifo ngalaa nto izukileyo kaphesheya? Kutheni, malibongwe igama lenkosi. Into ethile kwingaphakathi lam ihlangane nalaa Melkizedeke ngenye imini, kwaye wathetha uxolo kum, kwaye wandinika ubomi obungunaphakade, kwaye obu bomi abuthethi nanto kuphela umnquba wokushumayela evangeli ngawo. Ndikutsho oku ngako konke ukunyaniseka kunye nezibhayibhile zimbini zilele zivulekile phambi kwam, ukuba uThixo wam wayegqibile ngam ukushumayela evangeli, kwaye ndingenakumenzela okungakumbi. Abantwana bam bebebadala ngokwaneleyo ukuba bazikhathalele, kwaye yena ufuna ukundithabatha kanye ngoko. Amen. Loo nto iyigqibile. Ewe mhlekazi, ngowuphi umahluko ethi wenze ukuba ndingamashumi asibhozo okanye ngamashumi amabini? Ndilapha kuphela ukwenzela into enye, ukukhonza inkosi. Yiloo nto kuphela ukuba ndingaba ndisenakho ukushumayela evangeli njengoko ndisenza ngoko xana ndimashumi asibhozo. Mahluko omni ekwenzayo nokuba ndimashumi mane okanye asibhozo? Kukho amadoda amaninzi angamashumi asibhozo eminyaka obudala ngobusuku, kwaye kukho abantwana abaninzi abaya kufa xana indoda enamashumi asibhozo eminyaka obudala iyakuphila igqithise abaninzi babo. Yenze amahluko omni, yinjongo yakho, imithetho ziseko yakho, kwaye silapha ukukhonza inkosi uYesu. Yiloo nto kuphela ekwazini oku, okokuba obu bomi ngumphunga ethi indoda ithethe ngawo owakhe wakhona, kwaye emva koko awusekho. Kodwa ukuba sinobomi obungunaphakade, uThixo uthembisile uya kusivusa kwakhona, kwaye siya kuthabatha umthendeleko kunye naye xana imihla iphelile, naxana yena esithi, ngena kuviyo lwenkosi obelulungiselelwe wena kusukela ekusekweni kwehlabathi. Ngoko yenza amahluko omni apha, nokuba sinayo nayiphi into okanye asinayo, nokuba sibatsha okanye nokuba sibadala. Yenza amahluko omni, eyona nto ingaba ukulungela ukuhlangana naye, ingaba niyamthanda, ningamkhonza, ingaba unanisele ngazo waphuma kwizinto zehlabathi, ingaba uhlangene noMelkizedeke kusukela laphelayo idabi. Makabongwe uThixo. Malunga namashumi amabini ananye eminyaka obudala ndandinaye, kwaye ngenye imini ndaba nedabi noku okuya kunye nokunye. Ndandingazi nokuba ndandifuna ukuba ngumlwi okanye nokuba ndandifuna ukuba ngumthiyeli okanye umzingeli, into endifuna ukuba yiyo. kodwa ngahlangana noMelkisedeke kwaye wandinika umthendeleko kwaye kusukela ngoko yagqitywa naphakade. Haleluya! Ndaya kwicala lakhe ndibe ndivuya endleleni kwaye xa nayifika esiphelweni sendlela kwaye ukufa kundijamele ebusweni indlela endiziva ngayo ngoku andisayi kukoyika. Ndiyakuhamba, ndifuna ukuhamba ndiye kubuso bakho ndisazi oku ukuba ndiyamazi yena othe wenza isithembiso. Injalo loo nto okokuba ndiyamazi yena emandleni ovuko lwakhe. Xana yena ebiza kwabafileyo ndiyakuphuma phakathi kwabo. Injalo loo nto ukumazi yena emandleni ovuko lwakhe. Yenza amahluko omni nokuba ndimdala okanye nokuba ndimtsha, nokuba ndimncinci okanye nokuba ndimkhulu, nokuba ndihluthe okanye nokuba ndilambile, nokuba ndinendawo yokulala okanye nokuba ndinayo. Iintaka zinezindlu kwaye impungutye inomqolomo, kodwa unyana womntu akanandawo yokubeka intloko yakhe, kodwa yena wayengukumkani wozuko. Singookumkani ababingeleli ngobusuku. Yenza amahluko omni nokuba sinayo okanye nokuba sinanto, oko nje sinothixo singaphezu kwabeyisi. Singaphezu kwabeyisi. Sihleli ebukhoneni bukaThixo kubudlelwane bomoya oyingcwele. Sithabatha umthendeleko wokomoya ezandleni zakhe othe wangqina. Ndingulowo ubefile wayephila kwakhona kwaye ndiyaphila naphakade. Sihleli kunye kwezasemazulwini indawo kuKristu Yesu. Oh, malibongwe igama lakhe elingcwele. Yenza amahluko omni. Intente okanye indlwana kutheni kufuneka ndikhathale? Bandakhela ibhotwe ngaphaya la matya anqabileyo needayimane neesilivele negolide. Uvimba bakhe bagcwele, yena unobutyebi obungenakuxelwa. Ndihlangene naye ngenye imini xana ndibuye edabini, ndabeka izitsaba zam phantsi. Andisalwi dabi kusukela ngoko, uyandilwela wona. Ndiyaphumla nje phezu kwesithembiso sakhe, ndisazi oku okokuba ndimazi yena emandleni ovuko lakhe. Yiloo nto kuphela ebalulekileyo. Yintoni engenye ebalulekileyo? Singenza ntoni? Kutheni ukuthabatha ingcinga kunokongeza ikhubhite kwisimo sakho? Yintoni oyikhathaleleyo nokuba iinwele zakho ziphothene okanye nokuba unazo naziphi okanye hayi? Yintoni umahluko ewenzayo? Ukuba umdala, ukuba ungwefu, ukuba unamaxa agobileyo, ukuba akunjalo, ngowuphi umahluko ewenzayo? Amen. Eli lithutyana nje, isithutyana esincinci, kodwa oko unaphakade nonaphakade kwaye njengexesha elingapheliyo liqengqeleka njengoko izigaba ziqengqeleka. Akusukuze utshintshe kwaye uhambe ngezingapheliyo izigaba zakhe zikanaphakade. Yenza amahluko omni. Ndivuya kakhulu nahlangene naye. Ndivuya kakhulu yena endinike umthendeleko ngenye imini. Laa Melkisedeke okwamnye wahlangana noAbraham ebuya ekubulaleni okumkani ngokuqinisekileyo. UThixo wezulu, uEl Elyon omkhulu, undinguye, hayi owayekho, ndinguye. Ixesha langoku kwaye yena wamsikelela. Phulaphula apha nje ithutyana uze sibe nokufumana isifundo esincinci sisondelelene kancinci. Ngoku umqolo wesine, ngoku bonani yayinkulu kangakanani le ndoda. Ndicinga nje oko nam, bonani ke ukuba yayinkulu kangakanani le ndoda. Ungaphaya kunonyana kaThixo. Unyana kaThixo wayenoyise nonini, wayengenabo. Unyana kaThixo wayenesiqalo sexesha nesiphelo sexesha, wayengenaso. Yayingubani lowa? Yayinguyise kanyana, lowo ngulowo wayekuko. Bonani ukuba mkhulu kwale ndoda kuyo kwanoAbraham iqhawe wamnika nesishumi sawo onke amaxhoba. Ngoku phulaphulisisani ngenzondelelo kwaye abo ke okunene bakoonyana bakaLevi babamkelayo bubingeleli banomthetho wokubanga izishumi kubo abantu ngokomthetho, oko kukuthi kubo abazalwana babo nakuba bephume esinqeni sikaAbraham. Ngoku qaphelani oku kuba nifuna ukubona into ethile. Kodwa yena ongenamlibo wakuzalwa akaqhubeki kubo, wamkela izishumi zikaAbraham waze wamsikelela lowo wayenedinga. UAbraham wayenesithembiso, kwaye le ndoda yamsikelela uAbraham wayenesithembiso. Yayingubani lo? Oonyana bakaLevi bahlawula izishumi kubazawane babo, okanye abazawane babo bahlawula izishumi kubo. Babenomthetho wenkosi wokuba bathabathe isishumi soko abazalwane babo bakwenzileyo ukuze baphile, ukuba babengababingeleli. Ngoku oko kukhupha ububingeleli bukaMelkisedeke njengoko uthetha malunga nabo kanye phaya injalo londo kodwa lendoda kwanaleyo eyayinesithembiso eyona ndoda inkulu emhlabeni uAbraham wahlangana nalendoda waze wahlawula izishumi kuyo wafanele ibe nkulu phulaphulani ke ngokungena kuphikwa encinane into isikelelwa yeyona inkulu ngokuqinisekileyo qaphelani ngubani yona kwaye apha ngabantu abanokufa abathabatha izishumi obo bububingeleli bohlobo lwababingeleli nabashumayeli kunye nanjalo njalo amadoda amkela isishumi ayafa yabona kodwa apha lowo wamkela zona yena lowo ungongqinelweyo ukuba udla ubomi ingaba yakusithabathela ntoni isishumi indoda ukuba inayo nayiphi ukuba ayizange izalwe kwaye ayisayikufa kwaye wayekho kusukela ekuqaleni ukuya esiphelweni kwaye ayizange ibe nayise okanye nina okanye mlibo kwaye engowakhe onke amazulu nomhlaba nako konke kukuko kutheni nje yakuthabatha isishumi kutheni yakucela uAbraham ukuba ahlawule izishumi niyabona into engqongqo ekukuko ukuhlawula izishumi isishumi silungile wonke umKristu ubophelelekile ukuba ahlawule isishumi injalo loo nto ayizange yaguquka ngoku kwaye njengoko ndingatsho njalo ulezi ngokunjalo lowo wamkelayo isishumi wahlawula izishumi ekuAbraham ngoku apha yinto ethile kuba ube sesinqeni sikayise xana uMelkisedeke wahlangana naye intoni uLevi uAbraham wayenguyise mkhulu kayise kaLevi kwaye iBhayibhile yatsho apha okokuba uLevi wahlawula izishumi xana wayesesinqeni sikaAbraham izizukulwana ezine phambi kokuba wakhe weza emhlabeni wayehlawula izishumi kuMelkisedeke malibongwe igama lenkosi ngoko nina bangenako ukukholelwa kumiselo lwexa elingaphambili okanye ubekelo lwexa elingaphambili kwaye apha izizukulwana ezine phambi kokuba uLevi wakhe waphuma esinqeni sikaAbraham wayehlawula izishumi kuMelkisedeke inqwenyela besinexesha lokungena koku ngezibhalo ukuba uyakuyisa ngaphaya ngokufana kuYeremiya okuqala sine uThixo wathi ndakwazi phambi kokuba wakhe wabunjwa esizalweni sikamama wakho waye ndakungcwalisa ndakumisela ukuba ube ngumprofeti ezizweni ngoko yintoni onokuthi wayenza yintoni endinokuthi ndayenza uThixo ebonakalisa inceba uThixo wasazi phambi kokusekwa kwehlabathi yena engafuni ukuba namnye atshabalale ngokuqinisekileyo hayi kodwa ukuba yena nguThixo wayazi ngubani oya kusindiswa kwaye ngubani ongayi kusindiswa okanye akazange azi kwanto ukuba akazange azi ngubani oya kuphumelela kuxhwilo phambi kokuba lakhe labunjwa ihlabathi ngoko yena akangoThixo ukuba ungongenasiphelo uyaku wayazi yonke intakumba yonke impukane yonke intwala lonke ikhalane eliyakuze libe semhlabeni phambi kokuba wakhe wabunjwa umhlaba injalo loo nto wazazi zonke izinto phambi kokusekwa kwehlabathi wasazi iBhayibhile yatsho ukuthi wasazi kwaye wasimisela ngexa elingaphambili masiqukumbele le nto kube kanye masibuyeleni kwabaseefes isahluko sokuqala esesihlanu isahluko sokuqala samaefes nje ithutya ifuna ukufunda apha nje umzuzu ukuze ke nibe nakho ukuqonda ngenene ukuba asiyonto nje endizama ukunixelela yinto uThixo azama ukunixelela yabona phulaphulani oku ngokusondele kakhulu sahluko sokuqala samaefes uPaulos umpostile kaYesu Kristu ngentando kaThixo indoda ekwanye eyabhala incwadi yamaHebhere ibhala le ncwadi kwabangcwele oku akubhekiswanga kwabangakholwayo kodwa kwabangcwele abenziwe ngcwele abaseefes nakwabathembekileyo kuKristu Yesu makubele ubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo ubawo nakwinkosi uYesu Kristu makabongwe uThixo noyise wenkosi yethu uYesu Kristu lowo wasisikelelayo ngeentsikelelo zonke zomoya kwezasemazulwini iindawo njengokuba wathi ngoku phulaphulisisani ngoku umqolo wesine njengokuba wasanyulela kuye ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ngubani uthina phaya ibandla wasanyulela kuye uKristu ngaphambi kokusekwa umhlaba ukuze sibe ngcwele singabe nasiphako phambi kwakhe ngothando othe wasimisela ngenxa yengaphambili ukuba senziwe onyana kuye ngokwakhe ngoYesu Kristu ngokweyakhe yena elungileyo inkolelo yokuthanda kwakhe. Ngubani owayenzayo? UThixo wayenza. UThixo wayazi ukusukela ekuqalekeni ngubani oyakusindiswa kwaye ngubani ongayi kusindiswa. Ngokuqinisekileyo wayengathandi ukuba nabani atshabalale, kodwa akazange athumele uYesu apha ukuze abone ukuba wena uyakwenza ngokufana. Kuhle, uYesu usize, ndiyamsizela, mhlawumbi kuya kuba ngcono ndisindiswe ndize ndiyibonakalalise. Hayi mhlekazi, uThixo wayazi ekuqalekeni ngubani oya kusindiswa nokuba ngubani ongayi kusindiswa. Ke ngoko wayazi ukuba abanye baya kusindiswa, ke wathumela uYesu ukuzokwenza isicama kushelo sabo awabaziyo ngaphambili. Abo wabaziyo kwangaphambili wababiza bona, kwaye abo ababizayo wabagwebela bona, kwaye abo abagwebelayo waba ixesha eligqithileyo zukisa. Nantso ke, ke asinguwe ozigcinileyo, lubabalo lukaThixo olukugcinayo. Akuzisindisanga okanye akukho nanto oyenzileyo ekwenza ufanele ukusindiswa. Lubabalo lukaThixo olukusindisayo. Babalo lukaThixo lakubiza. Ulwazi lwangaphambili lukaThixo lwakwazi. Wakwazi ukuba uya kube ukweli bandla ngobusuku ngaphambi kokuba sakhe sabekwa isiseko sehlabathi ukuba ungongena siphelo. Ukuba kanjalo akangoThixo. Ukuba wazazi zonke izinto wayenguThixo. Ukuba akazange azazi zonke izinto wayengengoThixo. Ukuba unguThixo uSomandla angenza zonke izinto. Ukuba akanakwenza zonke izinto akangoThixo uSomandla. Nantso ke, ungatsho kanjani ukuba yinto onakho ukuyenza? Asiyonto unakho ukuyenza, luthando lukaThixo nobabalo kuwe lokokuba ulapha nokuba lapha. Akukho nto obunokuyenza. UThixo wakubiza ngobabalo lakhe, wamamela, weva, wamkela. Kuhle uthi, Mvana uBrenham, okuya kuyenza ibe yekhululeke kakubi kakhulu. Ngokuqinisekileyo iyakwenza, ukhululekile. Ke, laa mfo angenza nantoni afuna ukuyenza. Ngokuqinisekileyo, ndabe ndisoloko ndisenza oko ndifuna ukukwenza. Kodwa, ukuba ungumKristu, akufuni kwenza into engalunganga. Kukho intombazana endala encinci ihleli emva phaya ngobusuku. Umfazi wam, ndiyamthanda ngako konke okungaphakathi kwam, kwaye ukuba bendisazi ukuba bendingabaleka ndijikeleza nomnye umfazi kwaye ndisinde ngaloo nto, ndize ndiye kumxelela ndize ndithi, Midi, ndenze okungalunganga. Ucinga bendiya kuyenza? Ukuba ndiyamthanda kakuhle, andiyi kuyenza. Injalo loo nto. Ngoku ungathini ukuba bendiya kuthi, oh, andinakuyenza kuba ndiyakuxelela kutheni uya kundala ngokuqhawula umtshato kwaye ndifumana, oh, ndingumshumayeli, ndiyabona oku yaku uya kukwenza, oku yaku uya kundisusa epulpitini ukuba uya kundala ngokuqhawula umtshato. Indoda iqhawule umtshato, oh, ndinabantwana abathathu, bendingenakho ukucinga ngaloo nto. Kodwa nkwenkwe ndi kuhle ukuba leya yindlela ekuyiyo, usengokwasemthethweni. Ayiso sizathu ngokomthetho endimtshatele phezu kwaso. Ayiso sizathu ngokusemthethweni esindenza ndiphile ngokunyanisekileyo kuye. Ngokuba ndiyamthanda, akudingeki ndenze nanye into. Ndiyenza ngokuzithandela ngokuba ngumba wothando. Kwaye ukuba uyamthanda umfazi wakho, uyakwenza into ekwanye. Kwaye ukuba uyamthanda umfazi wakho ngolwahlobo, ngefiliyo, uthando lobuntu, ufanele wenze ntoni kuKristu ngeagapho, uthando lobuThixo, lona luphindwe ngesigidi ukommelela. Ukuba umthanda ngenene uThixo, ukuba bendiyazi ngobu busuku bendinokuphuma ndize ndinxile, ukuba bendiyazi ngobu busuku bendingabaleka ndijikeleza kwaye ndiziphathe kakubi, ukuba bendiyazi ngobu busuku ukuba oku yabe kukho nokubakho entliziyweni yam ukwenza njalo, kwaye ndemkanda yakukwenza, ndisazi ukuba yena uya kundixolela. Bendingayi kuyenza, ndicinga kakhulu ngaye. Ndiyamthanda ngokuqinisekileyo, ngokuqinisekileyo. Eso sisizathu ndingasayi kuthengisa ngamava am nakwelinye ihlelo. Hayi mhlekazi, akukho Assemblies of God, akukho bandla likaThixo, akho Pilgrim Holiness, Wisile, Baptist, Rhabe, Katolika. Andisayi kuthabatha nanye into enokunikezwa ukwenzela la mava, ngokuba akazange aze ngomntu, aza ngoThixo. Hayi mhlekazi, andisayi kuthengisa ngobuzibulo bam ukwenzela i-rock and roll kaElvis Presley okanye iqela lakhe lamaKatolika, okanye ezakhe okanye iiCadillacs, okanye ezakhe izigidi zedola, nanjalo njalo. azifumanayo qho ngenyanga hayi mhlekazi ngiyamthanda kwaye ukuba ndi okoko ndimthanda ngolwahlobo ndiyakuhlala ndinyanisekile kuye kwaye ukuba uthixo undibizile kwaye wandanyula ubeke into ethile ngaphakathi kwam kwaye ndiyamthanda ndiyakhumbula umnu Isla nonke niyamazi phantse nonke benu uza kanye apha intloko yebhunga lesizwe saseindiana uyeza apha adlale ikitare yakhe xana usana lwam lafayo umfazi wam wayefile kwaye bonke belele phezu apha emangcwabeni kwaye ndandinyuka ngendlela izandla zam zingasemva kwam ndilila watsiba wehla kwesakhe esincinci esidala isigadla waze weza kubeka ingalo yakhe wandigona wathi Billy ndifuna ukukubuza umbuzo wathi ndikuvile ushumayela de uphantse ukuwela epulpitini ndikuvile kwiimbombo zesitrato nayo yonke into ukhwazela uKristu wathi ngoku yena uthabathe utata wakho yena uthabathe umntakwenu wabachiphula bobabini kwaye bafela ezingalweni zakho nanku yayesifa umfazi wakho ufile ebambe izandla zakho kwaye usana lwakho lufile kwaye umbiza yena ukuba akuncede waze yena wakuzela ngomhlana ucinga ntoni malunga naye ndathi ndiyamthanda ngako konke okungaphakathi kwam ukuba yena undithumela ezihokweni ndiyakube ndisamthanda ulilungisa andikutsho oko amashumi amathandathu eminyaka akuqondakalisile oko injalo loo nto ukuba uyamthanda yena hayi ngoxanduva ukuba andinakwenza oku kwaye andinakwenza oku ya umthanda kakhulu yena ukuba uyenze ngokuba yena wakwanyula akuzange wena wanyule yena wakonyula wena uthe ndayifuna inkosi kwaye ndayifuna inkosi akukho mntu ufunana nothixo nguthixo ofunana nomntu ungabe ufuna igwiba kuye kodwa uthixo kufuneka aguqule imvelo yakho phambi kokuba ungaba nakho ukufuna yena ngokuba wena ungumoni wena uyihagu injalo loo nto kwaye abanye benu bantu abaya ecaweni kwaye baphile nje ngobulungu benu niphume apha nize nenze yonke into ehlabathini kuzemva koko futhi nibuyele nize nithi ehe ndingowebani ke oko kukude kubeni ngokathixo ngokuqinisekileyo andi kodwa niyabona abantu besenza oku ya ungaxela ow bangamalungu alungileyo ecawe yinyaniso leyo ungaba lilungu lebandla kwaye wenze ezo zinto kodwa akunakuba ngumKristu kwaye uzenze njengoko benditshilo ngale ntsasa unomyayi omdala ukuba kwakhe kwakho umhananisi ngunomyayi injalo loo nto yena kunye nehobe bahlala kumkhombe omnye bahlala kwisichopho sentaka esinye kwaye unomyayi omdala wayenelisekile xana wakhululwayo waza waphuma kwelabantu ukuze abe nokuphuma phaya aze ahlale kwesinye esidala isidumbu kwaye kwakwa kwaye atye koku atye kwihashi aze atye kwinkomo nakwintoni eyayiyo wayenelisekile kodwa xana unowa wakhulula ihobe alizange lifumane kuphumlisa intende yeenyawo zalo lalinelungelo nalo lokuhlala kwisilwanyana esifileyo njengonomyayi wenzayo kodwa yayizimvelo ezimbini ezahlukileyo omnye wabo wayelihobe into yokuqala wayengunomyayi into qala kodwa ukuba uyaqaphela unomyayi omdala angahlala ngapha kwisidumbu esifileyo aze atye isiqingatha semini ihobe liyakuhlala kwintsimi yengqolowa lize litye isiqingatha semini kwaye unomyayi angabhabhela kanye phaya aze atye ukutya kwehobe kangangokuba efuna angatya engako ingqolowa njengoko unomyayi angaba nakho okanye njengoko ihobe lingaba nakho kodwa yena unomyayi angatya ukutya kwehobe kodwa ihobe alinakutya ukutya kukanomyayi injalo loo nto ke umhananisi omdala angeza ebandleni aze avuye akhwaze aze adumise inkosi aze aqhubeke ngolwahlobo kwaye abuyele kanye emva aze avuyele izinto zehlabathi kodwa ozalwe ngokutsha umKristu akanakuyenza loo nto ukuba uthando lukaThixo liyamnqanda kwindawo enjalo akanakuyenza ke ukuba nje ungumKristu ngokujoyina icawe nokuyeka oku nokuya kwaye umnqweno okwamye ungaphakathi kuwe udinga olunye untywiliselo injalo ngqolonto kwaye nina bafazi abanganxiba kunye nazo ezindala ezincinci ezimfutshane nize niphumele kanye apha esitratweni uze emva koko uzibize ikholwa ulikholwa kodwa ngumzekelo ombi walo mhlawumbi ukuba ngenene ubunoKristu entliziyweni yakho ubungayikucinga malunga nezinto ezinjalo ezinjeya andikhathali nokuba abanye abafazi benzani kwaye amanye amantombi enza ntoni ubuya kwahluka kukuba uyamthanda uKristu kakhulu. Ndathetha nomfazi ngenye imini endlwini kwaye walahla izandla zakhe phezulu ngolu hlobo wathi, "Mfundisi uBrenham, ndiphantse ndaze apha endlwini yam ndiyajikeleza." Ndacinga, ihlazo kuwe, endlwini yakho andikhathali nokuba uphi, injalo loo nto, nxiba kwaye uziphathe njengomfazi, njengenenekazi lifanele. Hlazo kuwe. Kodwa uyaqhubeka, ehe, iBhayibhile ithe, ukuba uyazithanda ezo zinto, izinto zehlabathi, uthando lukaKristu alukho kuwe, kwaye ukuba uyayithanda iNkosi, njengayo yonke intliziyo yakho, ngawo wonke umphefumlo wakho, ngayo yonke ingqondo yakho, uya kuzisusa ezo zinto zincinci zindala zimdaka zimbi kuwe. Njalo loo nto. Kwaye wena mdikoni, nani abanye apho ababaleka esitratweni apho nize nitsale imichadi kwaye nijonge kubo ngabanye abo bafazi, hlazo kuni, kwaye nizibize oonyana bakaThixo. Ndiyayazi oko kuyarhawula, kodwa kungcono urhawuke kunokuba ngoko uthena phakade phaya. Ke ukuba niyazenza ezo zinto ngoku, akunakuyinceda ukuba umfazi uhlange esitrato enxibe ngokungaphelelanga. Wena ukuba uyajonga ubophelelekile ukuba umbone, kodwa ungajika intloko yakho. IBhayibhile ithe nabani osuke uba ejonga emfazini ukuze amkhanuke sele krekrezile kunye naye entliziyweni yakho. Mandikuxelele into ethile, dade sithandwa, uza kuphendula. Andikhathali ungaba nyulu okwenyibiba, ungabe ungazange wenza isono sokrekrezo solwahlobo, isono sokuziphatha kakubi ebomini bakho. Kodwa ukuba unxiba ngolwahlobo, uza kuphendula emgwebeni ngokukrekreza kunye nayo yonke indoda ethe yajonga kuwe. Ithilo iBhayibhile, kwaye uhle ngesitrato, ngubani onetyala? Indoda. Hayi, mhlekazi, nguwe, uzibonakalise ngala ndlela. Umfazi unendawo yakhe enkulu, iyenyulu, entle, indawo emangalisayo. Kodwa kufanele azigcine ngala ndlela, ukugcina isikhundla sakhe njengoko afaneleyo, njengomama, njengomfazi kunye nobufazi. Kana ubufazi baphukile, umqolo wesizwe waphukile, kwaye eso sisizathu namhlanje isizwe sethu sonakele, ungenxa yokuziphatha kakubi kwabafazi bethu. Injalo ngqolondo, ngokuqinisekileyo, kukubola kuthi into eyaphulayo. Into eniyidingayo kukuhlangana nalo Melkizedeke ngelinye ixesha. Amen. Mvumele akumvumele akusikelele aza kunike iwayini nesonka, ubomi obungunaphakade. Emva koko uya kuzibona izinto ngokwahlukileyo. Ngoko iyakwahluka, akuyi kufuna amakhwenkwe enze umlozi wengcuka kuwe, umlozi womvolufu, okanye nantoni ufuna ukuyibiza ngayo. Ngokuqinisekileyo hayi, uyakwahluka. Kwaye uthetha ukundixelela ukuba unxiba ngolwahlobo kwaye uphume phaya ngaso nasiphi esinye isizathu, uthi kutheni iphole kakhulu. Ubalisi bani, ayipholanga kakhulu. Inzululwazi ibonakalisa ukuba ayipholanga kakhulu. Iyi yinkanuko ezephezu kwakho, dade, akuyiqondi. Andizami kukuvisa kabuhlungu, kodwa ndizama kukulumkisa. Abaninzi abafazi abaziphethe kakubi nje ukucoceka onokuba nako inenekazi elilungileyo liphume nezo zinto esitratweni ekungazini oko likwenzayo, ngokuba othile okrekrileyo umshumayeli uyoyika umyeni wakho, akasayi kuphinda hlawule ezishumi ebandleni ukuba wakhe wahlangana noMelkizedeke ayikucinga ngezo zinto. Ubeya kushumayela ivangeli ukuba irhawula ufele lomqolo wabo, ubeya kulishumayela kakade. Injalo ngqolonto. Uyayenza, kwaye uyenza ngokuba umoya wenkanuko uvukile. Kwaye nina madoda eniye kuvumela abafazi benu benze ezo zinto ezinjalo, ndinethemba elincinci ngani njengendoda. Injalo loo nto, injalo loo nto. Ngoku akukho zincomo kokuya ngokuba, okanye akukho kuxolisa ngokuba oko yinyaniso. Nayiphi indoda eyakuvumela umfazi wayo aphumele esitratweni aze enze ngolwahlobo? Mzalwana, ufanele ube unxibe iimpahla zakhe. Njalo loo nto. Wena theni bethu, andithi umfazi wam akasayi kuyenza, kodwa kufanele ndiguqule kwaye ndigqwetheke koko ndikuko ngoku, ukuba ndingakhe ndibe ndiphile naye ngeli xa esenza loo nto. Kwaye oko kunjalo ngqo. Iintombi zam zingabe zingayenza xana zifikelela ebufazini? Andithi aziyi kuyenza, andiyazi. Oko kuxhomekeke kwinceba kaThixo, ndiyathemba aziyi kuyenza. Ukuba ziyayenza, ziya kutsiba ngaphaya kwemithandazo yoyise olilungisa, ziya kutsiba ngaphaya kobomi bomntu othile ozamileyo ukuphila lungileyo, ukuba ziya kuyenza. Injalo loo nto, kodwa ndifuna ukuphila ngokulungileyo, ndifundise okulungileyo, ndilunge kwaye ndiziyalele okulungileyo. Ukuba ziya kwenza okuya, ziya kubetha indlela yam. yazo kuye sogweni ziqabela ngaphezulu kokushumayela kwami nangaphezulu kukaKristu wami nangaphezulu kwezilungiso zami injalo lonto ukuba zingaze ziyenze ngokuqinisekileyo injalo lonto usizi kuwe ukuba ungaze uhlangane noKristu ubuso ngobuso aze yena akusikelele aze abeke olwalango lokwamkela enhliziyweni yakho onke amadimoni esogweni akanakuza akwenze uzinxibe kwakhona injalo lonto uguqukile kusuka ekufeni ukuya ebomini kwaye umdla wakho ubekwe kwizinto zangasentla kwaye hayi kwizinto zomhlaba amen kungcono ndiwushiyela mkholo ibuhawuzelisa kulungi kodwa inyaniso kulungile njengoko siqhubeka ngoku nje umkanyana ngoko siyavala okunene abakoonyana bakalevi bamkelayo isishumi sesikhundla sobubingeleli kwaye banomthetho wokuthabatha isishumi kubo abantu ngokomthetho oko kukuthi kubo abazalwana babo nokuba bephume esinqeni sika-Abraham kodwa yena umlibo wokuzalwa ungenakubalelwa kubo owamkela izishumi ku-Abraham wasikelela lowo unedinga kwaye ngako konke ukuphikiswa encinane into isikelelwa yeyona inkulu kananjalo apha abantu abafayo bamkela izishumi kodwa apha yena wamkela khona apho ngongqinelweyo ukuba udla ubomi kwaye njengoko ndingatsho ulevi kananjalo wamkela isishumi wahlawula izishumi ku-Abraham kuba wayesesinqeni sikayise kana uMelkizedeke wahlangana naye isimo sengqondo sakho kuKristu siyakwenza isibonakaliso esikhulu koko abantwana bakho bayakuba kuko ubomi bakho obuphilayo phambi kosapho lwakho buyakwenza isibonakaliso koko abantwana bakho bayakuba kuko kuba iBhayibhile yatsho ukuthi uyakutyelela ubugwenxa babazali phezu kwabantwana kwesesithathu nakwesesine isizukulwana ngoku nje ithutyana phambi kokuvala kwaye ngoko ke ukuba ingqibelelo nantso ingqibelelo yakho kwakhona ibingabakho ngobubingeleli bakwalevi kuba phantsi kwabo abantu bamkela umthetho bekusafunekanga ntoni na ukuba kubuye wumbi umbingeleli avele ngokohlobo lukaMelkizedeke angabizwa ngokohlobo luka-Aaron umthetho abomthetho uyabona oh kufuneka wenze oku ukuba akukwenzi oku akungomKristu ukuba akuyigcini isabatha ukuba utya inyama ukuba wenza ezi zinto zonke ezimbono zomthetho kwaye ufanele uye ecaweni ukuba kuyi uhlawula isohlwayo sayo ufanele wenze umthandazo inovena ezazinto bubuvuvu usindiswe ngobaba lukaThixo ngolwazi lukaThixo lwangaphambili ngommiselo lakhe lweqala ngaphambili uThixo wabiza u-Abraham ngommiselo lweqala ngaphambili ngolwazi lwangaphambili wabiza wamthiya u-Esau waze wamthanda uYakobi phambi kokuba namnye kubo wazalwa injalo loo nto lulwazi lukaThixo lwangaphambili olwaziyo ezi zinto uthi ngoko yintoni imfuneko yokushumayela ivangeli ngoko yakutsho kuwe oko upawulos wakuphendula okuya okanye uyesu wayenza xela nanku uyesu wathi ubukumkani bezulu bunjengendoda eyaya koku iqula okanye ichibi yaphosa umnatha yatsala phaya yaba namafutha yaba nofudo lwamanzi yaba namarhamu yaba namacilikishi yaba namasele yaba nezigcawu yaba nophiphayo yaba nentlanzi ngoku indoda nje irhugule oko kufana nevangeli nantsi apha ngoku ndishumayela evangeli ndiphosa nje umnatha ndiyawutsala ndithi bonke abathandayo nabani makeze naku kusiza abathile esiguqweni bonke bayame esiguqweni bayathandaza bayalila andazi omnye komnye asiyondaba yam ndandingathunyelwanga ukugweba kodwa kukho abathile phaya abangamasele kukho abathile abangamacelikishe kukho abathile abazinyoo injalo abathile ngamafuto kwaye kukho abathile abazintlanzi asiyondaba yam ukugweba ndithi bawo naku endikutsalileyo kodwa isele lalilisele into yokuqala isigcawu isigcawu esidala siyakuhlala phaya size sibhekabheke ithuba elincinci sibhedulule loo mehlo makhulu sibhekabheke sithi niyayazi ntoni ndiye ndafumana okuninzi kwale nto endinokumelana nayo plop 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 phandle bayemka inenekazi elidala lirhamba liyakuvusa intloko yalo lize lithi uhle uyayazi ntoni ukuba baza kushumayela ngolwahlobo ngokuchasene nokunxiba ezimfutshane kunye nezinto oko kuyandithatha ke ndiyakusuka kwelaa gquba labaqenqeleka abangcwele kuko konke okufanele kube kuko. wawuyinyoka into yokuqala oko kunjalo ngqo kwaye nako kuhlele omdala umnumzana xoxo lesele kunye nalaa mdiza wesiga mkhulu emlonyeni walo njengengqukuva yenkabi yenkomo yasetexas uya kumaphaya aza bhekabheke athi kulungile akuzange kundigwebe mna ukutshaya ndiya kusuka ndiphume mna kule nto kanye ngoko kuhle wena sele lidala wawugogo into yokuqala injalo ngqolonto injalo ngqolonto imvelo yakho ibonakalisa oko ukuko ubomi bakho buyabonakalisa ubonakalisa oko ukuko nasekuqalekeni akukho nzima kum ukubona oko ya akukho nzima kuwe ukuyibona ukuba ndiphuma ndiye kwifama karoy slaughter ehleli phaya kwaye ndibone ihagu phandle kwimfumba yomgquba zisitya umgquba bendingaye kucinga nto imbi malunga noko uyihagu kodwa ukuba ndibona imvana phezulu kulaa mfumba yomgquba bendiya kummangala aha uyabona sukukukhathazeka akuye kumbona phaya yena akanako nje ukuyimela injalo loo nto kwaye indoda ethe yazalwa ngomoya kathixo izithiyile izinto zehlabathi injalo loo nto kuba ukuba uthanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthakando lukathixo alukho kwa ukubakho kuwe ukuba ndihla ndinyuka nabafazi yonke imihla ndize ndingenye ndixelele umfazi wam ndiyamthanda uya kuyazi ukuba ndandilixoki izenzo zam ziya kuthetha kakhulu kunamazwi am ngokuqinisekileyo ndibonakalisa kuye ukuba bendingamthandi ukuba bendinganyanisekanga kuye wandixelela ube endithandi kwaye lonke ixesha bendiya kumka ebeya kumka nomntu ongomnye ibiya kubonakalisa ukuba ebenganithandi injalo izenzo zakhe ziyayibonakalisa andikhathali kungakanani eya kuzama ukundixelela bill ndiyakuthanda kwaye akukho umbi ongomnye ehlabathini kuphela nguwe bendiya kuyazi ebelixoki kwaye xana uzama ukuthi nkosi ndiyakuthanda kwaye wenze izinto zehlabathi uthixo uyayazi ulixoki into yokuqala ke kutheni yintoni umsebenzi wokwamkela amadala amava sisiqingatha kunye nento ethile efana naleya ngelixa izibhakabhaka ezikhulu zezulu zizele into enene kutheni ufuna ukuba lusizi uzibize isiqingatha isiqingatha sokubhakiweyo obizwa umkristu xana ungaba ngowenene ozalwe ngokutsha umntwana kathixo kunye nezikhenkcezi zandi zovuyo zezulu zikhala entliziyweni yakho uvuya kwaye udumisa uthixo kwaye uphila ubomi boloyiso ngaye uyesu kristu hayi ukuzama ukuyenza ngokunokwakho ngokuba uya kusilela into yokuqala kodwa thabatha yena lilizwi lakhe uze uphumle phezu koko athe kukuyinyaniso uze ukholelwe yena uze uthande yena kwaye yena uyakwenza yonke into isebenze kakuhle kuwe yiloo nto olo luluvo inkosi nisikelele andifuni kuningxolisa kodwa mzalwana kungcono ukufumana ukungxoliswa okuncinci ningabancinci bam yabona kwaye nawuphi utata obathandayo abantwana bakhe ngokuqinisekileyo uya kubalungisa okanye akululo ohlobo olulungileyo lukatata ingaba injalo injalo loo nto kwaye laa tata unomthetho omnye kuphela kwaye lowo ngumthetho wekhaya kwaye uthixo unomthetho omnye kwaye elo lilizwi lakhe ukuba siyalikholwa ilizwi lakhe ngoko siya kuphila ngelizwi lakhe luxanduva lwethu ukuba sakhe sahlangana nothixo hayi kuba usithi kuhle ndiyaya ecaweni kwaye ndifanele ndenze oku ulusizi sukuyenza loo nto kutheni ufuna kuba lusizi intothomane onomyayo ongenathixo xana unokuba lihobe ngokuqinisekileyo kufanele nje ube nemvelo eguquliweyo kwaye uguqule imvelo yakho ube ngunyana nentombi kathixo ube seluxolweni nothixo uyesu ngokunjalo uyesu kananjalo ukuze abe nakho ukungcwalisa abantu ngegazi lakhe yena wava ubunzima ngaphandle kwamasango amahebhere 13:12 kunye ne-13 amaromi 5:1 ngoko ke ekubeni nigwetyelwe ngokholo hayi ngokuqhawula izandla hayi ngokubhaptizwa ngamanzi hayi ngokubekwa izandla hayi ngokukhwaza hayi ngokuthetha ilwimi hayi ngemizwa kodwa nigwetyelwe ngokholo sinoxolo nothixo ngayo inkosi yethu uyesu kristu sidlulile ekufeni sangena ebomini saza sazizidalwa ezitsha ngokuba siye sakholwa kokuphela kwamzeleyo unyana kathixo saza samkela yena njengomsindisi wethu kwaye igazi lakhe liyasebenza ngobu busuku njengesingxengxezelo sezono zethu ukuba lime endaweni yethu kwitestamente endala inye kuphela indawo yokuba nobudlelwana leyo kuphansi kwegazi. Lonke ikholo kwakufanele lize phansi kwegazi. Xana ithokaze libomvu lenkomo labulawo, lalisenziwa idini lesono. Kwakufuneka libe bomvu, kwaye kwisahluko se-19 se-Exodus, ukuba nabani wenu angathanda ukusifunda, kwaye kufanele lithatyathwe iimpuku lonke litshiswe ngokudibeneyo, kwaye ngoko oko kwakusenziwa amanzi okwahlukanisa, lalibekwa ngaphandle kwamasango, kwakufuneka liphathwe ngezandla ezicocekileyo. Igazi lelithokazi lalihamba ngaphambili ukuya ebandleni lize litshizwe amatyeli asixhenxe ngaphaya phezu kwecango, kwaye ngoku wonke umntu ongcolisekileyo ebenyuka ufanele aqale aqonde kwaye abone ela gazi, aze aqaphele ukuba kukho kuphela ubudlelwana phantsi kwela gazi. Kuphela kwendawo umnquli anokuthi ngenene anqule ngokusesikweni kwakuphantsi kwegazi. Ngoko into yokuqala wayefanele ayenze ngaphambi kokuba angeza phantsi kwegazi, phaya kwakufanele ibe ngala manzi okwahlukanisa athizwe phezu kwakhe, baze abangacocekanga bacocwe. Kwaye babethabatha amanzi okwahlukanisa baze bawatshize phezu komntu ongumbhaduli, aze amahlule kwizono zakhe, kuzemva koko ahambe phantsi kwelimigca isixhenxe yegazi, aze abe nobudlelwane kunye nawo onke amakholwa ebukhoneni bukaThixo. Inye kuphela indlela yokuyenza, hayi ngokuqhawula izandla, hayi ngokujoyina ibandla, hayi ngembhaptizo, hayi ngemvakalelo, kodwa ukuya emanzini okwahlukanisa ubeke izandla zakho ngokholo phezu kwentloko kaYesu, uze uthi, ndingumoni kwaye wena wafa endaweni yam, kwaye into ethile kum iyandixelela ukuba wena uyandixolela izono zam, kwaye ndiyakwamkela njengomsindisi wam ngoku. Hamba ngaphantsi kwegazi ngaphaya ube nobudlelwane kunye nabantwana bakaThixo. Yiloo nto yidla isonka, sela iwayini, uze ube nobudlelwana nebandla. Oh, akamangalisi yena, akalunganga na yena. Ngoku oku kungakhangeleka ngokungaqhelekanga kuwe sihlobo, kodwa yintoni, yintoni endimele yona apha ndize nditsho ezi zinto ngenxa yayo? Ingaba ndingazitsho ukuzama ukuzenza owahlukileyo kwabanye abantu abangabanye? Ukuba ndiyayenza, ngoko ndidinga ukuguquka. Ndizitsho zona ngokuba uThixo uzitshilo, ngokuba lilizwi likaThixo, kwaye phulaphula kuza ilixa, kwaye ngoku likho lokuba xana abantu behamba besuka empuma ukuya entshona bezama ukufumana ilizwi likaThixo kwaye bengenakho ukulifumana. Xana usiya emhlanganweni, into yokuqala oyenzayo uyaphaya kwaye banemfumba yeelwimi nokutolikwa, kwaye umntu othile uyaphakama aze acaphule isibhalo, kwaye oko kungokwenyama. Ngokuqinisekileyo uThixo watsho ngathi singasebenzisi ukuphinda-phinda okulilize malunga naphi nayo, ukuba yena walibhala kwabakanye likholelwe. Akudingeki yena alitsho kwakhona, iilwimi nokutolikwa kulungile, kodwa ifanele ibe ngumyalezo ongqalileyo ebandleni nakumntu othile, hayi njengokwenyama kunye nezinto ngokufana nokuya. Kwaye ngoko nihambela ngaphambili kuzo zonke ezi zinto zingezinye. Apha ngenye imini amadoda amabini aya, kwaye indoda kunye nomfazi kunye nenye indoda nomfazi nje abatsha abatshatileyo baya endaweni ukuya eAfrika njengemishinari. Umntu othile wema waza wanika isiprofeti, waze wanika iilwimi kunye notoliko lokuba omnye unomfazi womnye, okokuba ayifanele ibe ngala ndlela, batshate umntu ongenguye. Kwaye abo bantu babini bohlukana baze baphinde batshata kwakhona. Enye indoda yathabatha umfazi wenye, enye omnye, kwihlelo elikhokeleyo lamaPentekoste baze baya eAfrika njengemishinari. Mzalwana, xa uthabatha isifungo sakho ubophelelekile kwesa sifungo de ukufa kukukhulule. Ngokuqinisekileyo injalo, ngokuqinisekileyo xana uthabatha isifungo siyabophelela zonke ezomfitshi-mfitshi, kwaye ifikelela kwindawo xana usiya ebandleni lingabe libanda kakhulu kwaye liqinile kwaye lomile, de isixhobo sokulinganisa ubushushu sikamoya siye ngaphantsi kweqanda. Abantu bahlala nje ngokungathi yintsumpa kwikomkomere, nje ukuba muncu nokungabi namdla nokushwabanisa imilebe, kwaye ukuba uva umntu othile emva kude phaya ekoneni angandumzela omncinci u-amen kube kanye thubeni, njengokungathi bavisa kabuhlungu bonke kuwe baya kutsala iintamo zabo njengamarhanisi ukuba babhekabheke babone okwenzekileyo. Niyayazi loo nto yinyaniso, andikutshoko ukwenzela isiqhulo, lena siyondayo yokuqhula, leyo yinyaniso, kulungile. ndikutsho ngokuba yinyaniso yevangeli kwaye kwelinye icala ufumana igquba lobuvuvu bemfumba yeemvakalelo zenyama ziqhubeka kwaye ilizwi lenyaniso likathixo ekugqibeleni lifike kwindawo apho ungenakufane ulive endala esembindini wendlela ivangeli ukukhanya endleleni yam haleluya igazi lemvana uthando lukathixo olusahlulayo kwizinto zehlabathi ingaba wakhe wathetha ngeelwimi mzalwane akunawo ingaba wakhe wakhwaza de ukuvakalelwa okubandayo kwenyuka ngomqolo wakho ingaba ukhe wabona iibhola zomlilo oh buvuvu akukho nto injalo ingaba nikholelwe na kwinkosi uYesu Kristu naza namamkela yena njengomsindisi wenu kwaye umoya kathixo ungqinelana nomoya wenu ukuba ningoonyana neentombi zikathixo kwaye ubomi benu buvelisa isiqhamo sothando uvuyo uxolo ukuzakakade umsindo ukulunga ubulalo ububele ngoko ningamaKristu ukuba abuvelisi andikhathali intoni eniyenzayo upawulos wathi ndinganikela ngomzimba wam ukuba utshiswe njengedini ndizazi zonke iimfihlelo zikathixo ndingasusa iintaba ngokholo lwam ndingathetha ngeelwimi njengabantu neengelosi andinto yanto kunjani oko amakorinto okuqala shumele nesithathu fumanisa ukuba oko kunjalo okanye hayi ngoko fumanisa ukuba amakorinto amakorinto esibini shumele nesithathu ndiyakholwa ngawo okanye kulungile ingaba ngawokuqala okanye awesibini amakorinto amakorinto okuqala phaya amakorinto okuqala shumele nesithathu injalo ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezeengelosi zombini iintlobo ezinokutolikwe kunye nokuya alunakutolikwa andinto yanto ke yintoni umsebenzi wokuba ubhanqe ngayo ngoko nokuba ndizazi iimfihlelo zonke zikathixo utheni usiya kwizikolo zakwalizwi uze uzame ukufunda kangako kungcono ulungise nothixo okuqala ngokuqinisekileyo ndingafanelana ndi oh makabongwe haleluya ufumana ukuze ungabi sabanalo nebandla ngaphandle kokuba unomkhankaso wempiliso okanye uhlobo oluthile lwemimangaliso eqhubekayo esingcolile nesikrekrezayo isizukulwana sifuna ukunjalo yintoni oyifunayo ngokuya upawulos wathi ebenganakho ukwenza zonke iintlobo zezinto nkqu nokususa iintaba kwaye futhi abengento yanto apho kukho ilwimi ziya kuphesa apho kukho ulwazi luya kubhanga apho kukho iziprofeto ziya kusilela kodwa xana oko kugqibeleyo kufika kuya kumana phakathi kwaye uthando yingqibelelo uthixo walithanda ihlabathi wathi wanikela ngokuphela kwamzeleyo unyana wakhe ukuze nabani oncancazelayo nabani odlikizayo nabani othethayo nabani nabani okholwayo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade niyakholelwa oko bantwana bazama ukuyenza nzima kangako ezi zinto kunye nezo zinto xana ifikelela kwinto enye ukholo ololwakho kuthixo yiloo oko uyayixela kuba ngokholo hayi ngemvakalelo ngokholo hayi ngokuvakalelo ngokholo hayi ngemizwa kodwa ngokholo nisindisiwe kwaye ngokuya ngokuba ufune inkosi ngokuba ube ungumntu olungileyo ngokuba uthixo ngobabalo wakwazi kwangaphambili kwaye wakumisela kubomi obungunaphakade wathi uyesu akukho bani unokuza kum ade ubawo wam amtsale kwaye bonke abazayo kum ndiyakubanika ubomi obungunaphakade akukho mntu unokuba ncothula esandleni sam bangabam bayakuhlala besindisiwe ndibafumene akukho mntu unokuba ncothula esandleni sikabawo wam kwaye yena nguye ubanikele kum bazizipho zam zothando kwaye bonke wabaziyo ngaphambili wababiza bona akabizi nabani ngaphandle kokuba wamazi kwangaphambili bonke wababizayo wabagwebela bona bonke wabagwebelayo wabazukisa bona ke niyabona sikuphumlo nje olugqibeleleyo ngoku ndiyayazi kukho abangqongqo ngomthetho apha amash9 eepesenti enu kodwa jonga ukuba nje niyakuthabatha oku kwaye niqonde ukuba mna andizami kutsho kuni into ethile emva koko nithi kuhle nzwani ubrenam ndasoloko ndicinga bendifanele ndenze oku kwaye ndifanele ndenze oku ya kukho onjalo onjalo umahluko kuyo mzalwana into okufanele uyenze kunye nento ofuna ukuyenza usindisiwe hayi ngokuba ube nento obufanele uyenze ngayo usindisiwe ngokuba uthixo wakusindisa ngaphambi kokusekwa kwehlabathi phulaphula phulaphula apha ibhayibhile yathi kwisityhilelo ndiza kuthathela kwesokuqala ukuya kwesokugqibela ngoku ibhayibhile yathi kwisityhilelo ukuba Xana irhamncwa lafikayo, lakhohlisa bonke phezu komhlaba. Irhamncwa layenza, lakhohlisa bonke abaphezu komhlaba, abamagama abo ayengabhalwanga encwadini yobomi yemvana. Kusukela kwimvuselelo yaqalayo, ingaba oko kuvakala kakuhle, kulungile. Kusukela umshumayelo washumayelayo la ntshumayelo inamandla. Kusukela la mntu waphiliswayo, kusukela ekusekweni kwehlabathi. Uphi apho uYesu waxhelwa khona eCalvary? Hayi mhlekazi, uYesu waxhelwa phambi kokusekwa kwehlabathi. Bonani imvana kaThixo eyaxhelwayo phambi kokusekwa kwehlabathi. UThixo ekuqalekeni, xana wabona isono, wabona oko kwakwenzekile, wathetha ilizwi, kwaye uYesu waxhelwa phambi kokusekwa kwehlabathi. Kwaye wonke umntu wasindiswa, wasindiswa ngokweBhayibhile xana imvana yaxhelwayo engcingeni kaThixo. Phambi kokusekwa kwehlabathi wawubandakanyiwe kusindiso ngoko. Ke yintoni oza kuyenza malunga nayo? NguThixo, malibongwe igama lenkosi. NguThixo osebenzayo, hayi lowo ofunayo okanye lowo ubalekayo, kodwa uThixo ubonakalisa inceba. Ukuba uYesu waxhelwa phambi kokusekwa kwehlabathi, ithabathe amawaka amane eminyaka phambi kokuba yenzeke ngenene. Kodwa xana uThixo wayithethayo emva phaya, lonke ilizwi likaThixo liqinile, aliguquki, liyagqithiseka, alinakusilela. Kwaye xana uThixo wamxhelayo unyana phambi kokusekwa kwehlabathi, wayexheliwe nje ngokungako ngoko njengoko wabanjalo yena eCalvary, umsebenzi ogqityiweyo xana uThixo esitsho njalo. Kwaye khumbulani, xana imvana yaxhelwayo, usindiso lwenu lalubandakanyiwe kwidini ngokuba iBhayibhile yatsho ukuba igama lakho lalibhalwe kwincwadi yemvana yobomi phambi kokusekwa kwehlabathi. Malunga nantoni noko? Ngoko yintoni esiza kuyenza? UThixo obonakalisa inceba, UThixo owakubizayo, UThixo owakukhethayo kuKristu phambi kokusekwa kwehlabathi. UYesu wathi, anizange, anizange nandikhetha, ndanikhetha kwaye ndanazi phambi kokusekwa kwehlabathi. Nantsoko ke yabona oko kususa uloyiko kuwe. Oh, andazi nokuba ndingaqhubeka ndibambelele, ndiyakuphumelela. Makabonge uThixo ukuba nje ndiyakuqhubeka ndibambelele. Asiko kuba ndingabambelela na okanye hayi, kukuba yena wabambelela okanye hayi. Kukoko oko yena wakwenzayo, hayi oko mna ndakwenzayo, koko yena wakwenzayo. Njengaphantsi komthetho wentlangulo, lena into encinci endifuna ukuyitsho phambi kokuvala. Ungathini ukuba imazi endala yehashe ingazala imeyile encinci, kwaye laa meyile encinci ineendlebe zombini zijinga, yayiligqwemu kwaye ingqubana amadolo, imilenze egosa, umsila wayo walatha phezulu emoyeni? Esinjani ukuba sibi ukujongeka isilwanyana? Ngokuba nabani ukuba laa meyile incinci inokucinga ithi, ngoku linda umzuzu, xana bephuma endlini ngale ntsasa, ndiyakuxelela, ndiqinisekile ndiyakubethwa entloko. Ngokuba bazange bandontle, jonga enjalo ukuba mbi ukujongeka into endiyo, andinalo nethuba eli. Kulungile, injalo loo nto, akunathuba. Kuhle, ndazalelwa kweli hlabathi, kodwa jonga apha enjani ukuba mbi into ukujongeka endiyo. Ke akusokuze ndibe nathuba, andisokuze ndiphumelele, andinakuphumelela, yabona. Kodwa kungathini ukuba umama wayo uyalelwe ngenene emthethweni? Ubeya kuthi, nyana, injalo loo nto, akukho kwisimo konke konke, kwaye akufanelekanga kwa ukutya ukutya okuphuma emhlabeni. Injalo loo nto, akufanelekanga, kodwa nyana, ngandlela ithile ingenye, ungowam wokuqala, kwaye uyayazi, uzalelwe phantsi kwelungelo lobuzibulo, kwaye umbingeleli akosokuze akubone. Kodwa ukwenzela igama lakho, ufanele kubekho imvana emsulwa engenasiphala, ufanele ife endaweni yakho ukuze uphile. Kuhle, laa meyile incinci ingakhabela phezulu nje izithendezayo ize ibe nexesha elimnandi. Ayenzi namnye umahluko into eyiyo, ngokuba ayisokuze ibonwe ngumgwebi, umbingeleli. Yimvana athi umbingeleli ajonge kuyo, hayi imeyile, imvana. Kwaye nguKristu athi uThixo wajonge kuye, hayi wena, nguKristu. Ke ukuba kukho siphoso kuye, kungatheni ukubakho isiphoso? angatheni yena ukufumana isiphoso xana ufile kwaye ubomi bakho bufihliwe kuKristu ngaye uThixo butyiniwe ngomoya oyingcwele abo bazelwe nguThixo abasenzi isono kuba akanakona angatheni ukona xana idini eligqibeleleyo lilele endaweni yalo uThixo akakhe ajonge kum ujonga kuKristu ngokuba sikuKristu ngoko ukuba ndiyamthanda uKristu ndiyakuphila naye ebengasayi kundingenisa ngaphandle yena uyazi ukuba uThixo undisilisile namhlanje sazi ukuba ebeya kuphulukana nam kwiiveki ezintandathu ukusuka namhlanje woyisa injongo yakhe yena njalo akalazi kwakulazi ikamva ngoko ukuba yena wandisindisa esazi yintoni afuna ukundisindisela yona esazi yena ukuba uya kuphulukana nam uThixo akazenzi izinto emva koko ayibuyise kwiiveki ezimbini ukuze agcine isithembiso sakhe xana yena ekusindisa ukwenzela ixesha nonaphakade ngoko ungazivuselela uze uthi oh ewe makabonge uThixo haleluya ndithethe ngelwimi ndikhwazile ndimfumene haleluya oko akuthethi ufumene kodwa mzalwana xana into ethile isehlela apho kwaye iankilwe kunye noKristu ngoko iziqhamo zikamoya ziyakulandela zinobungqina umoya wethu kunye nomoya wakhe bokokuba singoonyana neentombi zikaThixo nceda nibe nako oko zihlobo ndinganigcina apha ubusuku bonke ndithetha malunga nako ndiyayithanda ndiyanithanda ndibuyela kulo mnquba ixesha emva kwexesha ukuba uThixo uya kubugcina ubomi bam ndifuna ukunibona nineengcambu kwaye nimiliselekile kolwakho lolungcwele andifuni ukunibona niphehluzeliswa nguwo wonke umoya omncinci wemfundiso ethi ifike ize nishukumise nize niqhubeke baze babe negazi elincinci ezandleni zabo okanye iqabaka encinci ebusweni babo okanye into ethile engenye nokuba uhlobo oluthile lwelo lwezikhanyiso phambi kwabo kunye nohlobo oluthile lwento yokuzithandela njengoko iBhayibhile yathi ekhukumele entliziyweni yakhe kwaye engaboni nto injalo loo nto ifuna ukuba nibe ngabaqinileyo elizwini ukuba ngu-itsho inkosi hlala nalo phila nalo leyo yi-uri mtumimi yanamhlanje uThixo ufuna uphile ngayo ukuba ayikho elizwini ngoko libala malunga nayo philela uThixo philela uKristu kwaye ukuba intliziyo yakho iqalisa ukuzula uyayazi kukho into eyenzekileyo buyela emva esiguqweni uze uthi Kristu hlaziya olwam uvuyo losindiso lwam ndiphe olwathando ndakhe ndaba nalo luyavuza nkosi kukho into ethile ndiyenzileyo ndenze ngcwele kwakhona yimi ow nkosi akukho nto endingayenza andiniya kuyeka le ndiyeke leya ndijonge kuwe ukuba uyisuse kum nkosi kwaye ndiyakuthanda uze uhambe umke kweso siguqo umntu omtsha kuKristu uYesu ngoko akusayi kuxhomekeka ebandleni lakho kuxhomekeka kumbingeleli wakho kuxhomekeka kumalusi wakho uxhomekeke kwigazi eliphalazweyo lenkosi uYesu ngoba balo usindisiwe masithandazeni nkosi ezinjalo ukuba lukhuni iimfundiso lixesha elibandla lincinci linokuthabatha inyama kwaye akusekho bisi lwelizwi sibe sisebisini kakhulu ngoku sinika usana imbodlela yalo kodwa kufanele sifumane inyama eqinileyo kuba imini yasondela amaxesha amakhulu omngcipheko afikile kwaye ingxaki eninzi ilele endleleni kwaye siyayazi uba kusayi kubakho amaxesha angcono siyayazi ukuba sisekupheleni amaxesha ayakuqhubeka ukuba mabi nokuba mabi ade uYesu afike ngokwezibhalo asinakubathembisa nto kobu bomi kodwa ubomi obuzayo singabathembisa ubomi obungunaphakade ngelizwi lakho ukuba bayakholelwa kunyana kaThixo baze bamamkele njengesingqengqezelo sabo njengalowo owema endaweni yabo njengalowo owathabatha izono zabo siphe oko ngoku banga bangakholwayo bangaba ngamakholwa bangabazibiza ibandla apha ngobusuku abazibize ngenkolo baza nje bahlala ebandleni banga bangazuza amava noThixo okokuba olunjalo uthando luze ezintliziyweni zabo kokuba balile ngenxa yezono zabo bafe kwiziqu zabo kwaye bazalwe ngokutsha ngomoya oyingcwele kwaye babe nobulali nobubele nothando kwaye bazale luvuyo nentsikelelo baphile obunjalo ubomi de babe nesinjalo isongo setyuwa sokuba benze abantu ababangqongileyo banxanelwe ukufana nabo siphe oko nkosi kuba sikucela oko egameni lakhe kwaye ngeentloko zethu ziqutyudiwe ndiyamanga ngobo busuku ukuba kuya kubakho othile apha othi mzalwane uBranham ukuba bendibekwe esikalini sikaThixo ngela xesha bendingasokuze sokusokuze ndibe nakho ukufezekisa la mfaneleko othetha ngayo ngobo busuku ndifuna undikhumbule emthandazweni ukuba ndiya kuguqula iindlela zam kwaye uThixo uya kungena aze asuse obu buvuvu kum aze andenze umKristu wenene ungaphakamisa isandla sakho kwenzela umthandazo njengoko wena ukuba unganako thixo akusikelele uthixo akusikelele uthixo akusikelele ngasemva thixo akusikelele thixo akusikelele mhlekazi thixo akusikelele mzalwane thixo akusikelele dade Njengoko nicinga ngoku nithandaza njengoko nikholisekile ukuba beningalungisanga kwaye nifuna ukulunga ungaphakamisa nje isandla sakho uthi Thixo yenze oko ndifanele ndibe kuko Thixo akusikelele nenekazi elincinci Thixo ndenze ndibe koko ndifanele ndibe kuko Thixo akusikelele mzalwane dade wena ngapha usuku liyaphela ndiyayazi kunzima sihlobo kodwa kungcono ukuyazi inyaniso ngoku thandazani ngokuzolileyo
He's holy alone.
Uyingcwele yedwa.
Heavenly Father.
Bawo wasezulwini njengoko ilanga litshona ngokuhlwa iingqabe ziyahlangana emithini kunye nabathandwayo bawo iintaka zonke ziya kwizindlwana zazo amahobe abhabhela ezincingweni phezulu ukuze iinyoka zingawakhathazi ebusuku ahlala phaya aze abizane de aye kulala ilanga ekugqibeleni litshona ngenye imini siyehlela kulaa yure ukutshona kwelanga kuza kwenzeka andiyazi nini nkosi kodwa kukho abantu apha ngobu busuku abakholisekileyo ukuba bebengalungisanga kwaye bafuna ukuza kulaa ndawo njengoLincoln weza kuyo njengoko wayesifa wathi ndikelani ubuso bam ngaselangeni litshonayo kwaye waqalisa bawo wethu osezulwini njengomude wakudala wathi ingaba oku kukufa lena yimini yothweso lwam wena ungunaphakade bamkele kanye ngoko bokholo njengoko behleli phaya ezitulweni zabo unkqonkqozile entliziyweni yabo esitulweni eso sisiguqo sabo eli lixesha lakho lokubamkela kanye ngoko uthe lo uzayo kum andisayi kumlahlela ngaphandle kwaye ngenye imini xana ilanga litshona umfazi okanye umyeni bemile ngasebhedini oogqirha bemkile Oh ngcwele ngcwele oh buya buhle obumnandi obuthuleyo nje phambi kokutshona kwelanga xana sinakho ukuvuka sithi ukutshona kwelanga nekhwezi langokuhlwa kwaye omnye ngokucacileyo uyandibiza kwaye kwanga kungangabikho ukukhalaza emgwebeni xana ndithabatha uhambo ngolwandle oh Thixo nikeza oko kubo ngale yure ngeli xa belindile belindele intsikelelo kaThixo ukuba ize phezu kwabo susa wonke umsindo lonke ihlabathi lisuke kubo uze udale kubo intliziyo entsha uthe ndiyakususa intliziyo endala ndize ndibeke intliziyo yenyama kwaye ndiyakubeka umoya wam kulaa ntliziyo kwaye baya kuhamba ngemimiselo yam baze bagcine imiyalelo yam ngokuba ngummiselo wothando kwaye hayi uxanduva ngothando kwaye uthando luyasinyanzela ukuba siwenze luxanduva lothando luyasinyanzela luxanduva lwethu ukulandela uthando kwaye ndiyathandaza thixo ukuba uya kulinikeza kuyo yonke intliziyo ethe yaphakamisa isandla sayo ngobu busuku kwaye abo abangaphakamisanga sandla bangangoku ngobabalo bangaphakamisa izandla zabo ukwamkela wena kwaye bazaliswe ngumoya wakho kule inobulali ilungileyo ithuleyo ithobekileyo indlela kwaye bazaliswe lubabalo baphume apha njengabantu abaguquliweyo indlela iintaka eziya kucula ngokwahlukileyo ngayo indlela wonke umntu aya kwahluka ngayo emveni kwale yure oh Nkosi esenyangweni Nina ngoku kunye neentloko zenu ziqutyudiwe nina baphakamise izandla zenu ukuba nikhunjulwe emthandazweni ingaba niyeva ngohlobo lokuba uThixo uthethile kuni ngendlela enjalo ngoku hayi ngemvakalelo kodwa nje into ethile ezantsi kakhulu entliziyweni yakho niziva ngathi uThixo uninike ubomi obungunaphakade niziva ngathi niphuma ecaweni ngobusuku njengabantu abahlukileyo ningaphakamisa izandla zenu emva kobusuku uThixo akusikelele nyanga uThixo akusikelele mzalwane uThixo akusikelele dada uThixo akusikelele injalo loo nto ndiyakusuka kweli bandla ngobusuku umntu omtsha iintsana ezintsha ebukumkanini bukathixo kwenzeke ntoni ndiyayazi luhlobo lokuza kwisiguqo eso sisiguqo sewisile uhlobo lwabowisile ndithetha yamiselwa kwibandla ewisile kwimihla kajohn wesley ayizange ibekho kwimihla yebhayibhile kangangoko babekholwa bongezelelwa ebandleni ungakholelwa naphi na apho ukhoyo phandle ebaleni phandle esitratweni naphi na ayenzi mahluko njengoko nisamkela uKristu njengomsindisi wenu sisenzo sikamoya oyingcwele esiza entliziyweni yakho kana umkholwa yena umamkela yena udlulile ekufeni wangena ebomini kwaye uba sisidalwa esitsha kuKristu Yesu
Now stand to your feet.
Gogo yima ngeenyawo zakho.
My humble cry. Why on earth thou art calling? Oh, do not pass me.
Ngoku ndifuna indoda esentsha nenenekazi endiqikelela ukuba ngumfazi wayo abathe baphakamisa isandla sabo funa uphakamise isandla sakho kwakhona emva phaya nyana onebhatyi ebomvu kunye nenenekazi okokuba bamkela uKristu njengomsindisi wabo indoda esentsha ihleli phaya kwisitulo samavili yamkele uKristu njengomsindisi wayo uvakalelwe ukuba uThixo uyisindisile kunye nabanye emva phaya baphakamise izandla zabo siphakamiseni kwakhona ukuze abantu babheke nibe nobudlelwana kunye nabo khawulani isandla sabo umntu othile phaya omileyo ngakubo yithi thixo akusikelele wamkelekile ebukumkanini bukathixo mzalwane wam dade wam ubudlelwana yiloo nto siyifunayo thixo akusikelele khawula izandla nale ndoda esentsha esitulweni inkosi ibe nayo injalo loo nto siyanamkela ebudlelwaneni bomoya oyingcwele ukuba kuzange wabhaptizwa okwakaloku nje kwaye unganqwenela ukubhaptizwa nyukela apha uze uxelele umalusi malunga nako iqula apha linawo amanzi kulo ngobu busuku ukuba ufuna ukubhaptizwa yonke into ilungele ingaba beninalo ubhaptizo kakade ngaphandle kodwa iqula lilungele ukuba nabani ufuna ukubhaptizwa ibhayibhile yathi kuqukani nonke ngabanye nize nibhaptizelwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe isono senu naye niyakusamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu abo bakude nabaninzi eyakuthi inkosi uThixo wethu ibabize. Niyamthanda, phakamisani izandla zenu. Oh, wakamangalisi, niyonwabela kangakanani le ncwadi yamaHebhere. Niyayithanda yona. Ehhe, iyamangalisa. Ngoku, iyalungisa. Oh, iqinile kwaye ithe tye. Kodwa siyakuthanda oku, ya. Leya yindlela esifuna ukuba nayo. Asiyi kuba nayo ngenye indlela. Ngoku niyakholwa ukuba uPawulos unegunya lokuyishumayela yona ngolwa hlobo. Paulos wathi, kuba ingelosi iyeza ize ishumayelwa nayiphi engenye ivangeli mayiqalekiswe. Njalo loo nto. Ke siyamthanda yena ngenhliziyo yethu yonke. Ngoku ndiza kucela uMalusi eze apha nje ithutyana, oxabiseke kakhulu umzalwana wethu, umzalwane uNeville, kwaye uya kuba nelizwi lokunixelela. Kwaye ngoku, ukuba inkosi ithandile, siya kunibona ebusuku ngolwesithathu. Size senze amalungiselelo malunga nokuya kumzalwane uGraham Snelling ukwenzela ubusuku bokuya silibandla. Kuzemva koko intshumayelo apha ukuqhubeka. Ngesahluko sesixhenxe nesesibhozo ngolwesithathu uzayo ebusuku, mzalwane uNeville.